Brother Neville, and good afternoon.
Nabiyentu Neville, kaya tron na mi fien bongye na mi akolon be vieux, je le mia jombe mi gatrova official kame a mesiensia. Et Olivier et ata mia je agbagba be mia de abla le si mia tenwi. Agade be dasi la ma enu make. Bala, the father de ado le mia simia wo. Ple gbe dodora be pia to khade ha. Me kho wole ta le me gbe afima. Si wo tsonam. Aye. Na no vi nyonu si susu ben tete adele yepe akokome. Eye amebubu hale Louis Vitt. Ble amebubu singe usofu adepe no vi ngutu. Eye afufu akho jitu amedo. Ke amegede oha li dolela gede siwele kiki ame egbe. Amegede ole yoyo womdoda. Eye kakare jitwe la miya dokberade wo tato chiblibume. Bena maunakbede miyangu. Enu enu la nye sbo sbo dope alafa de ka upe bla sheke la le nou mame siya yi anok be domra de tole la uta nye le koma kake me medo su swade pou me vi su swade pou me vi kude anouti me gale be domra de tole la uta siya mi do nkuji nenema nou ma yi na kakli zireka gake o ne mi atengu akpo ha me la wano titre nofo la eke ma eye mi anodudu me alebe mi atengu ayi doji nye le koma elebe mi awodudu mi kuya awonu sianu dekai nubu kwa deka singe chengu eye yi fya devayi eye enye eye yi si mekpo dafako chichia esi sovye tupe na la abo deka le emu tupe na la ata deka le emu mele mi adome afisya ado to mpisi la o yake enye asime si wame ade enko enye Roy Robertson eye wenye mi afe konu vyo dome to deka le kamea mele afisya ble Christo to dovi ade Ezon ye afima ke globe novin kubrana danglo to klola be o ebe enna me le blanu ye sima woti ekwa le television ti sima wo no di dem le yamo vume adati ono to tiom to e fa lo goji ye e fa nu glonde akpareka nyai eno afima kle roy pakle amamamlewo le afawo wo mame me ka be mi wo de kak ple le politiki mo ha e ya ko enye mi afa duklola e amaga Na nyela nye menye demokrata alo republikan o Kristo to menye yake ma maglona mi be mekpong jeje gede le tuklola dwes esovangu amaga bavala nye amadovi le alesinye nye susu kwela nu ne agaye akọ ake eye madakola takone le tefe nyema kola mane akọ na akọ fo ala fade kaha akatakone kukuku ela bena melo e fonyagbo eye minami ado nkweje le mi afọ gbedodora o mafiensia ite me pongje jele takokonyi mangu bavam ikata ha si wo ple no bingu tu William i wole kosira siame ne demas mongede meto kekela anye mi akrombe esogbe no bingu tu Branham aso nya alekle ale yake enyo wo ma chitra de keke adotomi mi poine na mawa esogbe eyata enyo nto ma podona na to khamada ogbo na mi kata mi ji de ola na esogbe se na glola to wo asonla na ngebe e pokekela eye nusi ma khosabe mi oha eye mi like kan ma pode kale Oregon de ole Washington California Ple Arizona te po vo 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 ke ne mi jibe mi akogame ade akplo alo nanela ukangutie sisi alali enye te fenyu to be mi aje gomele sisi alali ke lu vo le li dom la sisi afi le ke ide india de be o men ko ha ke afisi afi mi jibe mi ayiko mi na mi anya ko e la bana me ko se be mi de kakpio mi elik azon le te pe e tu ajina mbe makpo wo wanno numa wo na bi ngutu roger le moji le afima Meyi na takpe woge le egbo le nkeke bi ade wome ele nyonyo woge na bi ntu rudel le ewoge aye me medun kuji be menu ade kakwi matutu mu ya fisi afi se no agbagba chembe mana wa black pa agbolo maunya epe anwo ale gbe egbo be e ko nyeme te nfo anu o ye mi an to mi adro twi amen ikuya matengu anya nu si na tengu awo ne edemona gbogboko ko ko udese o ele tefe Brother Eno bien tu Graham Snellen le Utica Eno bien tu Junior Jackson le Afima mie mie bua wo kata abemia no bien ha me suwo ene si wo li plimi tifia nikata mi letu ni meto bo bo le mi afon pa fia ma wo mo po po kleta do jinu plan pa fia de kai le mi asi ye to ade de kai mi wo anu de fia de kai ha me de ka ko mi nye e ye mi ka de jibe mi ka ka wo de te pe o kata de wo le mi asi la africa de wo le india play afi fia fi ko do le anyi mala kata ji ti ma ye mi jibe mi po wo le wa no nya nyula ka kam e ye me le de ka ko sia o pom ale si o gbona abe no bi mu tu ji ti panel si le afi ene play no bi mu tu Winda, ple ame mamleu, alesio bonanye de kakyu, esime mele amagakum. Ne eto ade li bonala, wawe anye eto si bonala fe ameu. Nyemejibe gbeda sisi anaku gbedeo, deko mate mwaku o, elebe, wano agbetoyi. Eye, nyemoko sebe eyi yigali nami sobobe, nyato esia aye o. Iji nswe si wokblobe ele kukukela, mekpo elede asile kameyame ekben keke akata na vinyonu. Esia nyongu to. Ye da bena betore siata bena betonyo dome mblani popo ye fun ye jina nonu si okro na wo le afisia la homse e mi kuya nu sianu ayi jinwe avant de nous papier la jijo domna mia ni lona nu papier oh ma sisi ba ba ele nyu wo mna mi enna gbodo me suya de mi so betodora de dole lo o kle ngte ga o kle ma u meto yo me sande azon siensia mie les vos vola me bela ni ka to gbera de dole la uta ke siensia ni di siya yibe mia wo siya anyro ama ele gasia gama mi donko e isman no sadim le lettre ki kawchia Enyo, ma di tato letri ki kawochi keke fayi. Jike de la, el lebe ma zon afok, badrofe vla eston bere kak, ato, beda dafo. El lebe ma zon, de ak badrofe alafa ve, ple blan yi sinu ak poka ou. Ma zon to afima ano yiyim, ade awu lede asime. Eye, o, de di ate unye beli beli, ano zon zon mle gbe ma ojiye, eye, muka ou ano siyenye. Ma dogo ak lede la titi ade, eye, nyan no anyide, ati ade te, eye, ma fonu. Kude amenyonyoro le afeto yesu fankojingu eya aglobe enyo metina kokoko be wanyoro maglobe tama metiti le afi tagba ode ke eya aglobe ke maskolo odo meto gede wo yi afi manena ma kedanyoro wo le yesu fankome aka chemojite atika oyome ne choko alesi matengwi ale tefe digede le ngento ma wuko lamme anyoro amedeka adile politiki ano politiki le afima ano ngedo wom menye ka hela ha ano do wom le politiki kaklenu tuade ano nu fomne to afeto langu e ya globe to bili ke ke tiao to meto de kala ma bau ha me ya mefen wangiro ma globe u ka mti e tibe ya la la basere ya mai ni e tere to titi langu fifia digede le afima puie ni le wo fifila le tefe Gamé Angema, Philippe Globé, Apeji Pola la Glona, Philippe Obena, Tienye Si, Kaka Monam, Let's have a Nanakeo, Ne Sokola, Gamé Angema, Gademona, Bussam Napo, Monu Astra Nanede, Emma Fima O. Megaton, Tina Tengua, Espella, Dade, Tosibona G O. Atemwanye Be, Matu Tosibona do O. Madon Kubereka, Siema, one and Emalachi, Mastron, Efiamunya. Matona ne si wala ba ma wo gbede kala dare bebubu beji eye le fokala badai azon le ngata pe mala nyi meji be mala mi dadi ye yi si akata o gake de ko mtsaka ale ale bebe eye nyi ma ganya o msele menyenwe bebebe de ko mdole do kunya mkloi msenwe le menyento azon mi namia bobota ye yi fiade afi mi atere nyalang
our heavenly father Thou art the living God.
Mia fufu di fufito. Wenye maugba bela sile agbetebe. Lesi do to vaye tepeme di diola. Remake Daniel po odoto. Jeremia po alesi odoto. Adam po alesi odoto. Yesu po alesi odoto. Eye eke de kama keme unno agbele sezole. Eye ekoto nye mau de kama ke. Siensia gbedodora babia gedeba amesi nute ahogomena la novinyonu la halbo fomna numake wenye mopopo de kaho foto silina numa nute temakbe nusese nene kemeli siate ngwa tuete o eto dokita fe asimedo Yake siensia la mye yikle mye fe akaposwe la peti ale di mayome fe mye kule kwe fa fufula fe ale hame Le aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me, míeɖo míaƒe gbedodo ɖa ɖa be wòawu dzatala, nutetela, si gbe nusese ne wòakplɔ wo gbɔ va alexa la me. Ke míawo Mawu, míeɖo ŋku mía nɔvi ŋutsuwo, dukplɔla lɔlɔ̃a míaƒe Esau va dzi. Ekplɔ anyigba la aƒetɔ, edze agbagba ɖee ɖa tso aʋawɔwɔ gbɔ. Edo ŋugbe na Koreatɔwo be aʋa awu nu ne demɔnu aɖe ate ŋu anɔ Yesi Yahwe. Edo ŋugbe na vidadamawo be yagbugbɔ ɖekakpuiawo gboe. Gake ekplɔ be ne mawɔ esia la, nyemate ŋu awɔe o. Mate ŋu adze agbagba, gake Mawu ɖeka ko wòle be wɔgɔe. Ke enɔ anyi kpakple aƒetɔ. Ke azɔ la, nu sia nu keŋ ɖoɖo. Nuka ŋutie womekpɔ esia o le ɖoƒe gbãtɔ. Mawu, medo gbe ɖa be nàkpe ɖe eŋu. Yera luvɔka le tɔ ma aƒetɔ. Eye míele gbe dom ɖa be nàtia kplɔla si ava va ɖe esia yome la na mí. Wo lɔlɔnu ɖoɖo dadi la nava me aƒetɔ. Gake esi ka mí ŋutɔ fia sia tovo na míaƒe dukɔmenyawo la, ye nye gã kple tsianyitɔ la si gbɔna ava ɖo fiaɖuƒe aɖe si nuwuwu manɔ anyi na wo, wo ŋutɔ viwo, aƒetɔ Yesu. Ema ye woaƒo te aʋawɔnuwo kpela aɖi eye aʋawɔwɔwo maganɔ anyi o. Woade weŋgble eye woaɖu woƒe sese. Woatu aƒewo eye woanɔ wo me eye nuxaxa maganɔ anyi tso ema dzi yina o. Yra mí azɔ esime míele tetem ɖe nya la ŋu eye fofo wò ŋutɔ enyatamesusu si ta mele tetem ɖe nya la ŋu kpakple ŋɔŋlɔ sia tututu le afi sia le esime mese be edi be mawɔe le mɔ sia dzi la tae. Bene enye wò Mawu me lɔlɔnu ele wò ɖoɖo me enye nu si le ele egbe ƒe ɖoɖo nu be woana amewo nakpɔ woƒe tsitrenɔƒe eye woanɔ klalo na aʋawɔwɔ ƒe gaƒoƒo la. Abe ale si mía nɔvi ŋutsua gblɔe le eƒe gbedodoɖa me na wò se va yi ene la, o, emla mí da ɖi xoxoxo aƒetɔ. Azɔ fofo, na mí míaƒe kawo, da mí ɖe godo afi ma na nu si dze be míavɔ, ale be míanɔ fofo la ƒe dɔwo me, elabena míebie le wò ŋutɔ viwo, Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mewɔ wetrɔ nyui aɖe etrɔ sia esime nɔ nu ƒom na Dr. Xɔŋkɔ aɖe le Louisville eƒe dɔnadzikpɔla la. Wose nya tso aƒetɔ ƒe nudzeanyiwo ŋuti eye fofoa nye dɔkita eye wònɔ anyi ɖe nye dɔwɔƒe etrɔ blibo la katã kloe ɖeko wòva eva srɛm kpɔ. Amewɔame ŋutɔ aɖe si ƒe nya sesevie boŋu nyae si menana nu kura o enye presbiteriantɔ vavã tɔ dze egɔme. Gake edzo esi aɖatsiwo le sisim le eƒe alɔgowo dzi. O me mawutɔwo li dre ɖe afi sia fi le dɔkita dɔwɔƒewo le dɔnɔdzikpɔlawo dome hã. Nyemexɔ se be dɔnɔdzikpɔla ɖeka pɛ hã susɔ le Norton County dɔyɔƒea si nyemedi ɖase nɛ ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔkɔkɔ ŋuti hebia se be efɔ ŋɔŋlɔ le Yesu ƒe ŋkɔme mahã o. Dɔkita aɖeke meli si medo go le afi sia fi alo naneke mikpoya. Miƒom na wo tso eŋu eyi fu mele míasi o nɔvi ŋutsu. Meka ale si wò sese le afi o la, minya lala va se ɖe esi miaƒlɔ gbɔgbɔm le etɔ aɖo afi ma ko ne miakpɔ ekema adzro wo be ne ɖe ye nya la ne yewoe. Amegã. Galala va se ɖe ema yi o. Yina míawɔ fifi la fifie nye gaƒoƒo la. O, woate ŋu agbe ado dziku ahe nya ɖe eŋu vie gake menye woƒe didi ye o. Menye woƒe didi ŋutɔŋutɔ ye o. Wonye ame nyuiwo. Woadzo anɔ nya hem ɖe ŋu o. Ke ɖo ŋku dzi bena womedi nenema hafi o. Menye woƒe didi ye o. Ɖewo la wofia nanewo eye woku ɖe eŋuti ko nenema. Ekema míate ŋu akpɔ woƒe susu. Megahe nya kpli wo o. Megahe nya kpli ame aɖeke o. Ke boŋ lɔ wo nahe wo de eme. Emegbe do gbe ɖa ɖe wo ta. Enye wo me susu be míeva ɖo keke kukui nyasekelia dzi. Nyemeka ɖe dzi o. Ema didi tso ta tɔlia gbɔ. Menye nenema wɔa ŋutsuwo. Gake o enye anyi si le agakpe me na nye ya. Míenɔ nu ƒom azɔ miɖo ŋui bene míagakpɔ gɔmeɖo anyi vi aɖe eye azɔ nɔvi ŋutsu nevi wo nahem vie ne nyemete ŋu kpɔ be gamea le yiyim o ale be mate ŋu ado gbe ɖa ɖe dɔlélawo ta. Míedi be nuvi sue ɖe sia ɖe nasu míesi ne míete ŋui ko eye fia sia la medi be mawɔ yɔyɔ ƒe afafam lekpui gbɔ nye be matowu esianu esike de ohim matemu akre posusuya gaketa dojinu sikaela enye be mia kpo mia fetre no pele kristo me akpo be menye naneko unye mia klinu je emme o alo nanesi de ohim ye wo ye jene le afiade o ke bung enye nu si mawu wonami eyanto Menye esi enyo kakaka be eyi sojime si ade esi novi ngutu ta ki ade kulo wo yi basam le pibo ta o. Ke menye nene mai o enye mau si dongo na ki kema pe goma dodo anyi do o midi na agbe mavo. Esi me mye vado a fima agbe magbela me wo yabe blane amaga kuko bla fefo ene a o. De wo pe tia kuku o leta ame si ame so pe tia kuku dari ame si ame somo anyi nya deke me le wo si wa gblo o mau nya gblo la deke ame me ga deke ame ya deke deke o kafu kafu kata yina alevi la mau a fofu nu o kata de e ya ma megbe megbe o de de mi ate mu anya kpo gbede ame si nye ame si o kla de atigu la azo le Ya je koma le kuku enyi yachi be mia kpo koma dudu anyi suede eti wona ogbago namie le nunya kata kple adangu jeje kata me eti wona be mie nya efo lolonu fe nya gala efo lolonu fe nya gala ke mi don ku ale si mie no tefu de eti achi a amene nye no afisha mbisia mi na mia kpo ale si mie tegbede esi achi efo lolonu fe nya gala Azo manya nu suede ko wonye o ekama enye nyagla maupelolonu la nyagla wonye eye eleba amesema na ji maupelolonu na edokwi utu alonyonu maupe nyagla aleke mi atenwa akoi palo la odifie ekwa be yeme yi amere kekbo uti la klebu adeke kbo yeme yi desu kwa deke o bibla su kwa deke o Yeme do nyare ke kli o. Ke bumbe ye. Ame si de fya ye la enye Yesu Kristo. Ame si dogo ye le Damasko mochi. Le kekel yade. Me ave jolili ko ene. Eye ujo ye. Eye ye yide Arabia ke no afi ma fe eton. O de miye bube emanye. Eye yade wa. Novi ngutu egan. Fe eton. Paulo no Arabia gbeji. Et was swear the Nayado Cree, le Akade, and no ye him gano bombla kwame, le at Balangongola, ye yet to Aman no was seo, Paul Yanglo woke Bobotwa, le at Balangongola, Tutula, Alessi Mau, the Gomit Jame, Domitina at Bemavo, Alessi was Doye Suda, Benato was a Sassiamala, Mikatam Yakogomele at Betilame. Amesi o wo yodi la wawo wo yo amesi o wo yola wawo wo to afia na koko amesi o wo to afia na la wawo nti wo koko ma wu to ki kama pe pa maje ti amake do mi di na fi o pe koko wo bie aso nu wo wo flibo la kata le ngem le ma wu fe fi wo fe de de fia la la lam o ma bi be Paul wo e yi ti anyi nto Meji ba man no afi ma kakpli ya wo ya de azo eglobe enna mi enya ba nya gla la na ko gbo ko ko e wa di ba ji o ya de yi eye na da si nu apoklodo eye na ko afi si wa ba dodora e tro si am wo o minute blood to ade wo to stronu ale ko be ma ka ton to stron la me de wo me de ha o ma globe e ma fe afa minute bi a toko le game via odume eye mno eplom do ke masusube ngaglala alegbegbe wonuku eye ngonglola troplom yin babla ko kwame he ga trong baban babla ye yame le nane bla he po pe baba pe ngaglala e po lolonu fe ngagla nya fe anyino no de tu fe ngagla
remember it cannot be taught in any seminary
Mi don ibe wo matengu afia le bibla tupu o enye nyagala matengu anye to kuda jame to maun to sroma o enye nyagala si wo gla to kya me pe gomo dodo anyi meke si le mau bi o pe de fiala la la blenam no binye ngutu blenam no binye ngonu e ka ye ba po nye yi si wo le be mau bi o na de wo do kwi de ko to funa si ye yi si ame ma ha Eka ye fama kpo le ngutsi nyame wole be wade gadede nu owo be gamela de go jojome angtole ngengem kele la lampo de defia pe eila nuka nke dongona avulele la pe wogo dongona kokokwe la pe kokode anyi dongona nanu babla kokwa katala keke vado afimala de defia o matengu anwanyi o elebe wala la basere eisha Azo, wo kplɔ nu sia nu gbɔ nɛ hele nɔnɔme na mi ɖe tsaƒokpe la gbɔ ɖo ta ɖe mawu ƒe viwo ƒe ɖeɖe siawo gbɔ ne wogbɔna eye mawu ƒe gbɔgbɔ va ame siawo me blibo tɔe ale gbegbe va se ɖe esi woƒe subɔsubɔdɔ na di kristotɔ ale gbegbe be esia awɔ eya kple eƒe hame la wòazu ɖeka Ame neni esrɔ nu kpɔ to piramidewo ƒe ŋutinya ŋu. Esusu be nyɔnu ɖeka koe le afi sia mahi si kɔ eƒe asi yi tsi. Esɔgbe, Bibla esrɔ ele mawu si. Wo dometɔ ɖeka nye dzinumedzesi siwo le dziŋgɔli me. Eya nye Bibla gbãtɔ la. Ele be ame nakpɔ yame be wòanya be mawu le dziaƒo. Mikplɔ dzinumedzesiwo ɖo kpɔ. Ɖe miesrɔ nu to wo ŋuti kpɔa, efia agbenɔyi ɖe sia ɖe, gɔ hã kansa ƒe agbenɔyia, efia gɔmedzedzea, nugbã kristo ƒe tsitsi. Nukae nye dzesidata gbãtɔ le dzinumedzesiwo me, etubi la ƒe. Nukae nye dzesidata la, leo dzata, kristo ƒe vavazi gbãtɔ kple vavazi evelia, woŋlɔ wo katã ɖe eme afi ma. Emegbe bibla evelia la nye kpe aɖe si woyɔ be piramidiwo. Mawu ŋlɔ nu ɖe piramidiwo me ne miesrɔ nu to wo ŋu hele ŋku ɖe blema ŋutinyawo kple avawo ŋu ale si wotu wo to ŋgɔ na tsiɖɔɖɔ ƒe tsɔtsrɔ la. Etɔ̃lia la woŋlɔe ɖe pepa dzi bibla la ke na nunya ƒe xexe gã dziaɖaŋu si avava la. Azɔ esi mawu to agbenɔyiawo me la mieɖo lewɔ dzata ƒe game. Mie le taƒoƒo na piramidi la ƒe game. Mie le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ me le tamamlia me. Dzɔdzɔmenunya gblɔ be susɔmliti etɔ̃ na zãtitina. O, mibu afi si mieɖo la ŋu kpɔ. Ke mide dzesie, si ne miatsɔ piramidi la, ele bɔbɔe, wotui ɖe ƒomevie dzogui etɔ̃ le esi. Ke esime mienɔ gɔme afi henɔ egɔme dzem le agbenɔyi gbãtɔ me emegbe nudzadzraɖo va le Luta ƒe game ɖeko ame nagblɔ be yenye kristotɔ ke ɖewo azu agbe kple ku ƒe nya woawui gɔ hã ɖe esi wògblɔ be yenye kristotɔ ta eya ŋuti bena woayi ɖe yometiti me agbenɔyi ɖe sia ɖe to eyiyi ɖe sia ɖe me yometiti li ame siwo katã nɔ agbe le mawu sɔsrɔ la me le kristo yesu me woati wo yometã le Luta ƒe agbenɔyi me la etsi ŋɔ ŋutɔ be ame nagblɔ be yenye luteria woabu wo be enye wɔtomitɔ eye woate ŋu awu wo yi geɖe la wowu wo le nakedzi atɔ dzo wo kple nububu ɖe sia ɖe na luterianwo emegbe hame la zu vie ɖe dzi abe piramide ene eva ɖo amenuveve ƒe afɔɖoƒe bubu gbɔ esie nye kɔkɔewɔwɔ wesle ƒe game la esime wotsitre ɖe aglikan hamea ŋu la esia kɔkɔewɔwɔ egazu ame ʋe aɖewo ake ale woyɔ wo be wɔtɔmiwɔlawo ƒe hatoto ame nenie le xɔame afi sia nye metodistetɔ alo nyitã alo saka kple metodiste hamea kpɔ ame afã si nu ɖe mienya be esusɔ vie metodiste hame la naxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe aɖe yia meyi metodiste hamewo me eye mekpɔ wo wonɔ anyi dzem ɖe anyigba eye wokɔ asi ɖe mo ke tɔ yagbɔnu gbɔnɛ axe mɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe be wòagadi va yewo dzi o ele teƒe azɔ esia nye nyateƒe le kentuki ƒe togbɛwo dzi le miakpɔ la metodistewo li mi ame siawo mienye hametɔwo le afi ma le miagbɔ afi ma la metodiste li kple bafisiawo mieyina ɖe vɔsamlekpui gbɔ anɔ mianɔwo ƒe dzime ƒom va se ɖe esi nane na su miasi miete ŋu xɔnɛ eye le ema megbe mienɔ agbe si to vovo gake miawo miefa na aŋlɔ miaƒe ŋkɔwo ɖe agbalẽ me ko agblɔ be menye metodistetɔ woatɔ dzegoe axlẽ tsitsia ɖe ɖe mia ŋu ke nua katã koe ma aɖɔ ayi anɔ atakpuiwo dom monu sisiwo anɔ kame tem kple sɔwo atugbe gaɖidada ada aɖile aɖidamɔ dzi kple nu bubu ɖe sia ɖe akpɔtɔ ganye metodistetɔwo mikpea ema menye metodistetɔ nyenye o enye zametoko eletefe baptiste tonne na makepe bisteria keke didivayi abe alesi david chipleti blo enebe takuyovio male mausio
God never had
to be of
your man or mouse
sick bow.
Got sons.
Of you. Let the
You
have to go to the hospital. Ne wodo wodina agdoma bola mau ajo wole moade nu le nonome ade le guade ade alobubume awe godo amesio kata popola sonam la wa bagbonye meka gamesime ele o ema medona naka wole ema o yake koma ga son koma tenwa wonana kena obede o yake tenwa kon dadia gede le so kola mau me yake etia matengu matengu awo bubwa de ke o atwa mi bubu kakla koseto kakla jima koseto fo hatu to ade eje fa ba na po etia la fita fita ke na ye eye wo ko etia no ji po go ha eye ta eso be yake ele wo koma ga son ko ji po po yesu ji Eya nge amesiji wole be wa po azo simi edi bona keke ba do wo wo amene ni mo ko sebe no lu yale afisha ko atile chi be yesu no piramide o tinya wo ma ton no piramide la petama o de wo twa wo ma da ta fo pe de etama po gbede o wo ma we po o wo ma tan kede ngu ha o wo ma nya no si jode echi o nu ka nti wo ka nti wo ma da ta fo pe la de echi o Tamekwela, jile tamene uwa. Elabena, woto eya mafube esime woba. Eye enye spe, si wogbela, ele tefe. Gake wole tamechogene, ele tefe. Eye nene mfe si wano, tamekwela mamu pedola. Elebe wakpa wobe wano, abe spe ma ene. Elebe wakpode enu, adro emele afi, afi de siade. Piramide la debibo, alebe bebe matemu ato geluhe atrade edomi o. Le afi si kia wo chale o. Fatu tunya kuwa de mtoye. Wodo metwa de wa tengu akbe toni ala fa la fa le yame eye wodo wono e me pepepe nena ma ma wule pe kamela gem bonei nye soda tunye jide kakle tamedeka Azo ame ade akulope, anyo, lutir yanu o tamala nane keme no wesi o, meka kwoye jise o, lutir an o, wafole chitre chiti me, abe alesi, ame mamle o wafole chitre chiti me ene, baptiste presbiter yanu o kle ma upe vi o kata, wale kofoke, avale chitre chiti me. Eye numate aye amoglo na e bebe, o, anyo, nano gande akulo nuto afisha eye wade pese kose mito mili yanu o, wakata wakpone de, eye kukodje ava, Miele voda da wom. Koko jema anye ame ake ala fanane o. Le tepe. Yake de wopo wonu fo le. De popo fe akpe adem me ha. Fe akpe adem si wobayi. Ame zon ala kekeli me ale si nu kekeli la fa ekbo. Etwa anawo afi fadwa wobo. Azone ame be esyala. Eke ma echina vivitime. Yake ne e itile azoni la jila. Azone mi deje siye. Ke afeto yesu fo vavala koko ale sope. Vasere esi. Bobo si tio le keke gome afi siyala. Ven kokle afi siyatoto. Kokwe wawo. Bobo kokwe fe ngangro la. Ke azone mi edo tamekpe la fe vavayi tututu.
The church has got to be
a blibo kang abe Christo ene basere esi Christo kle gamala wa temu awodeka bogbodeka ba ke ne Kristo ƒe gbɔgbɔ le miame la awɔ mi be mianɔ Kristo ƒe agbe awɔ nu ɖe Kristo ƒe agbe nu awɔ Kristo ƒe dɔwɔwɔwo ame si xɔ dzinye sena la dɔ si wo wɔm mele la eya hã awoe Yesu gblɔ nenema mikpea azɔ mie gbɔna bosubɔdo aɖe li gbɔna miaxɔ si anɔ pɛpɛpɛ abe Kristo ƒe agbe ene nu kae bosubɔdɔ ma ade dzesie aƒetɔ la ƒe vava mikpɔe ɖa le xixea me egbe ne miakpɔ nu si krutsef le gbɔgblɔm la ɖa nu gã bubu siawo katã kple xixea me katã ƒe aʋawɔwɔ si wo tu aƒe le gasia game ate ŋu atu wɔ aɖabaƒoƒo ɖe sia ɖe le teƒe eye ne ele nenema la mienya bena etu aƒe amenyanu ɖe sia ɖe ate ŋu axlẽ le nyadzɔdzɔgbalẽ me alo asi le redio dzi anya be etu aƒe enyo miɖo ŋku dzi be kristo ava kplɔ eƒe hame la afi numana tsɔ ekema aleke gbegbe aƒetɔ yesu ƒe vava gogoe ɖewomahi afi takeke sia awu nu fiẽ sia nye le nuwuwu yi nye teƒe vavae míle ŋku ɖe hame la ŋu ale si wògbɔnɛ ale si wòle zɔ ɖe mi mitɔ esia yi miaŋutɔ miaƒe susuwo me ko miblema nyaŋlɔla siwo srɔ̃ blema ŋutinya mikpɔ miteria hame la ɖa le afiatoto te ale si wò sogo to katoliko ɖoɖo la me gbɔna yeye la mikpɔe ɖa ale si wonɔ zɔ ɖem emegbe miakpɔ wesle si gate ɖe eŋuwu gbɔna ɖe kɔkɔewɔwɔ me seƒo eɖokui ɖe ŋɔŋlɔawo me mikpɔ ɖa le woƒe domedome tututu la wesle tɔte emegbe nu si gafa la enye pentekostiawo ƒe agbenɔyi eye pentekostiawo ƒe agbenɔyi la va kple nunanawo ƒe ɖɔɖɔɖo gbɔgbɔme nunanawo azɔ mikpɔ ale si agbenɔyi la lia gbɔna ɖe tamekpe la gbɔ ɖa mikpɔ nu si medzi be magblɔa aƒetɔ la ƒe vava si woɖe fia la mawu ƒe nuwɔwɔwo katã le game la lalam be woakpɔ woƒe nɔƒe le titrenɔƒe nu kuɖeɖe si li egbe me mete ɖe ame sia ame si medo go la ŋu wotiam dɔgoe mienɔ ele nam be mawɔ lãmesedodo kpɔ minyae ne miedzi be miayi fugodo midɔgbedelawo kple bubuawo la mienya nenema esime wonɔ dodokpɔla wɔm nam la wokɔm le xɔa me dogoe le afi ma menɔ nuwokui ma nom ewɔ nam abe mɔwɔ alo ewɔ alo nane ene eye menɔ enom eye medogo to afi ma ke bɔbɔnɔ anyi be malala gaƒoƒo afã kpɔ ɖa be adogo alo anɔƒodome nam mahã meɖe ŋkukɔ afi ma eye nyɔnu sue aɖe nɔ afi ma ewɔ abe esusɔvie ko wòaku ale gbegbe wònɔ atalewo kple abɔlewo eye meye dzi nɔ yiyim tso esia dzi ɖo ame ma dzi tso ame sia dzi ɖo ame ma dzi enɔ tetem ɖe eŋu va se ɖe esime ɖo afi si wòle eɖi nu dahe sue aɖe si yina kuku ge eye mete ɖe ŋu megblɔ be tapake aƒenɔ egblɔ be efua o enɔ dɔ lem ale gbegbe eye megblɔ be nu kae le wɔwom ebe meyi tuition la sla vinye nyɔnuvi kpɔ medze dɔ womekpɔ nu si gbɔ wòtso o megblɔ be ku ɖeka mesi be mabia wò megblɔ be nyanyui gbeƒa ɖe la menye kristotɔ nenyea ɖe esɔgbe adzo nenye be gaseƒo maɖoa eye wògblɔ be menye hame ale kple ale metɔ megblɔ be menye ema enye nya si mebia wò o kristotɔ nenye si yɔ fu kple mawu ƒe gbɔgbɔ ke sɔgbe na dzodzo nenye be eyɔ wòa nyɔnua menya nyaka gblɔm mele ŋutɔ hã o mikpea o nɔnɔme wɔ nublanui ka mee fikia me le ale azɔ ena mienya eƒe lɔlɔnu ƒe nyaɣla la esi gbɔna la yina maxlẽ na mi megbugbɔnɔ eglem yina make azɔ ɖe eƒe lɔlɔnu ƒe nyaɣla la yina miake hebritɔwo le afi sia militi ɖeka ko ta adrelia le hebritɔwo me mekpɔse be eyaye eye medzi be maxlẽ nane na mi ko be miase nyuie le miaɖokuiwo me ne miesusu le miaɖokuiwo me be miebɔbɔ nɔ dziƒonutowo me hebritɔwo ta adrelia elabena melkizedek fia azɔ mi le ŋku ɖe eŋu salem fia mawu dziƒoʋĩtɔ ƒe nunɔla nukae nye nyaɣla la azɔ afie nyaɣlala la le milé ŋku ɖe eŋu amekae nye nenema sia si wɔ si nya eƒe lɔlɔnu ƒe nyaɣla la melkizedek fia melala be ame sia ame si le afi sia va se ɖe esi miaʋu bibliawo hebritɔwo ta adrelia paulo le nu ƒom ame ɖeka ma si le galatiatɔwo me elabena melkizedek fia enye salam fia dziƒoʋĩtɔ la ƒe nunɔla de kpe abraham le esime wògbugbɔ tso fiawo si ƒe gbɔna eye wòyre
To whom also Abraham gave a part.
Amazing, Abraham son wo wo fe wo yana wo ton kone pam le komadede le komadede nube jojo ngenye pafia emegbela Salem pia.
Who is this fellow? Which is king of kings?
Sigoma enye mutiba pafia. Esisi tok pleno
si
menya. Mala atio ikakam fe koma jeje alo akba panu maline o.
Who was this man?
Amakanya amasia amaka wonye koma no asikpo no ma no asikpo apa koma jeje ma no asikpo e iya rekanga maline si waku o e dakpe Abraham. As you were born, so there was super bona. Look at one more no. And you have seen my whole lot of young to see Bula,
bear,
Yakule Abui. And here was the show, as you were, Shamao, see, Makosabe, as you are a war, Aloya Ton, play over Kianfo. Yaka Abraham Bla, Akpana, for Subola, as you were your man. Emma, Emma, there, a fell as a man, Nikwea, as you may would share a chill as a man. Oh, nothing to. Nyele do wam le bibi tim ma fitia kali de kamo sile mia sila enge nyanyu la poka kali gake ema o mere ebe te che wochi le ke klobwe eye esi wole mochi bona la esi ma afala kunu vola.
Let's go to Genesis 14 just a minute, if the story.
Minamia yida mosek bato tavyene, mina la vie, nya kwam tinyala emena kowu. Minamia yida afisia le mosek bato me. Ene
Yes.
Let's take Genesis 14, 18. Let's take Genesis 14. Ela moji bona lo lot bona ple amesio kata wo de aboyo yi wo kata ti be David si yida kho wo kata David wo eto akaposuela yi de afima da kho ala di la le de tala fa nu me ni bo akapong si wo toti ala di yo me ameka ala kika ma ate ma wona ne ma ni gbro ma ade si le kwa ma ati ate ma wela na ame ane ko asichi ma gbro na wo kabang to be edala pa ni po e benye ma koto nge ichi wo Pao, Yemele Yoma Tigakle, two Dakre, Blood of a debt of Gran O, Bebliat, Yaka, Eyala, Tia Yoma Clara Capo, Nusuade, Singer, Agbadet Tobiade, Eka Velem, Wotrone,
Ella
Bena, Esigama Suber, Goliath Napo, Atebala, Esti Goliath Na Yoma, Eye Woglobe, Mausila Jipola Namade, Alevis of the Tapa Numa, so simply Tipa Numa. Enya bena menya kapulaye o ke bomma u bangusan si yitakli laye eya enye amasti klo alebi magwe eye eya tanye grona egbe ale David o gale mawusi egbe le afisi afi e amaka siwo le popola ba ale wo yim eye na afa ma pokbena kutete aba aloka sa aba alonanela Let's photo a simetona dokitala. Emma matote David O. Asinanam mama yome. Ya sima kaba batla kapo suare. Singe nemye biena na lenyanko mela wanami. Yemeto de kalama o. Dokita o ate mwano ekom. Yemisano ate mwano fengu jumle engufa. Ati ayoma chale keke ha. Akpo alevi magboeva alekala me. Eh amaga. Eh yanye mau pepi. Dewa asira le eji etu nu jata ma bu anyi te jata la ka titre ele fake eye wo wi te ka tu ja de sibia dewa fo to me go ha ma de bon blanyi alo bla sheke o ni len ku de mu me ki ze dek salem fofia ye nyen tro fofia
de wa gule la
salem le to gbe la pe bo ke me chi enye Jerusalem fofia Eya ye wonye eya tutu enye amesi wonye Jerusalem fashia wonye wayo Jerusalem sampe Salem echi enye mutu afa ema enye Jerusalem san api oba yu ebe Jerusalem
he was the king of Jerusalem
enye Jerusalem fashia enye jojo enye fashia mutu afa fashia Salem fashia
he had no
tamale esio
no
male esio nkeka ofo goma jeje malineo akpepo nu mumalineo jiji manya malasio
Who is the fellow?
Amma kanya na namasiya nilan kurangu esi avala wunula esi wopo jidudu bola michibonu si wopo lada.
I'm Melchizedek, 18th verse.
Hey, Melchizedek. Hey, Melchizedek. Melchizedek. Eye wakaku mauti povito sito wokuto de asina wo la tete woto nuo kata fe ewoliani inam yakne yikivye eye soto jaglona abraham bena so ameona lekatino nuo na sonawo ke abraham glona soto sia bena medo asida chita yehowa jipovi do mau. The Lord is the possessor of the earth. 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 The Lord is the possessor of
Take a look with the young man. Notice.
This Melchizedek Siala Kasia Wotoko Abraham Siso Siawo Sifekona Mahu Penyangala Ason Siwo Fugo. Amaka Wanye Amiyadeke Wometengpo Unsinyadeke So Angwo Elabena Tomele Esio Nomele Esio Eyiyadeke Meli Tuache Koma O. Eyareke melinesi wakubede o eyata amaka kebu nyela egale agbe gome jeje meline o ekema matengu anya amabubu adake o negbe el ela elohim amesi lilero kwisi lilero kwisi mawu seka santo.
Jesus had a father. Jesus had a mother.
Fofo le Yesu ti, tata le Yesu ti, itaka opo gama jajali na Yesu, agbepo nuhu no Yesu ti, gake amesya la, tolo noma le esio, amen, tolo noha o.
Jesus had both father and mother. This man had neither father nor mother.
Tokle no siya le Yesu ti, amesya la, tolo noma le esio, amen. Kenuka wowo esi avala wunu esi Abraham kho efo titre no fe vola.
After the church takes its position,
esi hamela kho efo titre no fe vola wo yo mi ba gogogbo to gogogbo ko kweti eye ne ametem kho efo titre no fe vola nuti mawu yo be wa wola te titre de mola fenu wunu le amesi obula timla. Bala Paulo de bobode tiade dalle emme ale azo ne woyo wola ne menye mawunu sosura de ko mabi ko ne toble wo susuo ola ne waji wo baba to gbogbo mala ekema de mawutro wodi to kike me pefa majeti ame tede wo nko ale ni lafa agbegbala me eye azo ni kata mi e vanno ci ponu to mala Kristo Yesu me amen jola kokwe kokokwe kokotile toke chanuno langenye kokwe sile gbogbo me vo samna mau nutinge mi apanu yo kwa kutete sile efen kokafu ama wo bana gona bana ama ma wo kutu baba la wo kutu mau kwenu nyanya adaba jeje na amagbeto eye amagbeto kwenu nyanya adaba jeje na mau wo chitre de wo na wo mu de kade beliangu gake jame si yo fu kwa gbogbo la si yo fu kwa mau bangu se ki bobo no anyi de chipo mto wo me kele gbogbo me wo sa wo chomna le mau kafu eye gbogbo kwa kwele so jem le wo titina kele jesi jem nubo kele nusi ome nyo le wo domo wo la jem de go le a drum do kele a wom jo chwebe wa so elabena nuka tebe le ma ukuku mala vu vosa sal mali azo mi do gribe yesto amen disya menye vulai de mi o vulai chira mi afe de de kokodo yake amanu baba wa so de mi do khosama esi mi kho ajise ma u pomya pa jibotrula elabena a drum di tadi ye kota chi kwe se, ye londe chi, azo vula le afu, de mi afe nubo wota. Idon kujibe me blobe, ma ou me fu afo nubo wola de nubo wota o. Nubo wola wonye to je gome, e bu afo kristo to de nubo wota. Eye enji wabu kwe ta e kristo to mi afe fobubudo, eye ta fobubwade keme lina amesyo le kristo yesu ma o, amesyo sona, mengende uchilanu o, ke bongde kokolanu. Eye nenge be mye wabuda tade la, mengende mye wwe kwele lolonu fa o, mengende mye buwa wanu go o, amesyo buwa wanu vola, situa go ke buwa wanu vola, mengende uchilanu mame, bohade o. Gake amesinya gede eme afimala eku eye ogla epa agbede ma ume le kristo me wotre nukle kokokwe eye abusama tewa kwe gohao ele ajogele eme dake ele bewa dogole eme afima afi abusama tewa li mieku alegbegbe nikulona me kukube enye ayemanu walane miakpo nusiajo tuwa fako wakane atina globe wo ayemanu wala kukwisha uwe magblonya deke o ele tefe Deko mulo anyi dade afima. Eye amesi ku le kristo mela. Ate mwa yue be ayemanu wola. Zonko de sede nefa. Ma fonti trede mata o. Ne na ne go ha. Ayi da be. Da afyade antok be dade ta o. Le tepe. Gake o. Wato matu ade wole akbe alek bekbe. Nene ma eme susu. De waje be miya di ame kuku o. Amesi o ku le kristo me. Ye jina wode chime. Yado yila miya jina ame gede wa bakbe. Body wa wakle chile kese. Soko fun akpa, eye esya o soko le kame ame akpa, kake miya temwa ma esya me o, ma wye wone, enya eto o, enya efo ale o, enya bene siade, enya efya o, enya amesi wa temu ayo dogwe, enya amesi wa dodi la, enya amesi wa tonu siyaona, nusio me wole edo kujem jele, ale si wo, ma wu atemwa kade efya o chi, le nusi jebe wa wola me, esi wo nyabe, Wa we de tefe tefe. Debye kosebe ma u wana nenema. Nuka unche. Setana glona na job bede kabe. Glona ma u bede kabe. Ende. Subola wongye na u. Ma u globe. Ami ade kemele anjik banji abe. Eya ene o. Enye ame deblibo. Mekadeji. Setana globe. O. Enu sianu swa esi babwe. Namatu nubri e ivi adeke. Mana wafobi ade wole wongkume. En globe na. Ele asio me, ke me gade epe akbeda o, mikuya. Eye, e wanu sianu negbede ko me de epe akbeda o. Gake o, jyob, le esi atefede, kuka wawo. De wopopide ma wu, esi me ma wu fo, ebya o, le esi, esi me wawo, nukondi siya wakata denwa. Ke de siya de lo. Jyob me pye ngade ke o, esomo anyi, esupo. Hallelujah. Globena. Apotola ena, eye apotola ega kwe. Wakafu apotola penko. Yesu suwema. Ma unya alesi wakade hiobu jie. Ma unya alesi bebe watengu wakade chiwo. Enya alesi bebe watengu wakade chinye. Kake nuki blomye lepisya asola. Enye devisya dodo dufe. Agone bibla. Ne avala wunula. Ne nusya nubokela. Eke manukaye wawokule do. Nuka enye nusimia wole avala mekbe. Demyenye nusi miya wwa, miya chobo Melchizedek.
Let's turn Matthew 16:16. Right quick. See if that's right or not.
Inamya ke Matthew tawiya defifiya dek kabanto. Nemya kpoba ele tefe alo wwa. Matthew kokwe tawiya delia, eye kukwiya delia. Makareji tututube ele tefe. Matthew tabia de via de Matthew wie o menye ye ma o matengu atede ngune na magbe o blabo vo ade o ya de afisha ele nu pomna Simon Petro ta plate menye nyama me tibe magblo o blabo vo ade ela bena le tien dudu mamle amme afime ma le jitimbe make
Matthew the 26th chapter
Matthew ta blabo vo adelia eye kufi blabo vo adelia Hazo miye kede emu, eya anye si, le siendu du mamle ame, ke esi wole nua dum la yesu to abolo de asi eye esi ogblɔ akpeta nya la eŋe me metrɔe na eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ bena mixɔe miadu esia nye nye ŋutilã eye wòtɔ kplu ɖe asi eye esi wòda akpe ɖe eta la etrɔe na wo gblɔ bena mi katã mino le enu elabena esia nye nye ʋu si nye nubabla yeye la tɔ si wokɔ ɖe anyi le ame geɖewo ŋuti ena nuvɔwo ƒe keke ne fu be ɔwepo nuvɔwo kristotɔwo ame si wɔ nuwo gbegblẽ esɔgbe gake miɖɔ to kpukpui blavevɔ asekelia mele egblɔm na mi bena tso esia dzi la nye megale wentete sia me ti no ge va se ɖe ŋkeke ma dzi esi miakli mi mianɔ yeye le fofonye ƒe fiaɖuƒe la me o nu kae nu ɖeka ma ke si melkisedek wɔ emegbe si abraham xɔ eƒe tsitrenɔƒe vɔ la eɖɔ eƒe amewo ɖe ɖoɖo me eye wòɖu aʋa la dzi hetrɔ gbɔ va aƒe eye melkisedek tsɔ abolo kple wain va to gui ne aʋa la wu nu la ekema míaɖu srɔ̃ɖeɖe ŋutse nuɖuɖu kple aƒetɔ yezu le keke yeye la me o woakafu aƒetɔ ƒe ŋgɔ esɔgbe esi wòna míenya eƒe lɔlɔnu ƒe nya ɣaɣla le eƒe ŋudzedze migatrɔ yi ɖe efesotɔwo tasekia me ake si woɖɔ ɖi le eɖokui me la nu bena le azagbewo ƒe dɔwɔɣi ƒe dede blibo nu la ke miɖo ŋkue dzi be ɖeko míekpɔe sẽe va yi efesotɔwo tagbatɔ ŋutui ewolia bena azagbewo ƒe dɔwɔɣi ƒe dede blibo nu la azɔ míesrɔ̃ be eyi ƒe dedeme blibo la le lalam na nu ka eyiyi ƒe dedeme blibo eyiyi si me nu vɔ nu ato eyiyi si me ku nu ato eyiyi si me dɔléle nu ato eyiyi si me nu vɔ nu ato eyiyi si me nutrogbowo katã nu siwo katã gblẽ la abosam gblẽ la nu ato esi me eyiyi la ŋutɔ hã nu ato milé ŋku ɖe eŋu bena le azagbewo ƒe dɔwɔɣi ƒe dedeme blibo la woaƒo nuwo katã nuƒu ade ta ɖeka te le kristo me nu siwo le dziƒo kple nu siwo le anyigba ŋtsi la ɖe eyama me aƒo nuwo katã nuƒu le kristo me abe ale si megblɔ ŋuti sia ne ƒe xɔ si sue ɖe sia ɖe si míekpɔ la nusue tsi anyi siawo la nate ŋu asrɔ̃ nuwo ŋu le mose gbãtɔ me nate ŋu azrɔ̃ eŋu le mose velia me nate ŋu azrɔ̃ eŋu le mose tɔlia me akplɔ wo do me ayi ke le nyaɖeɖe fia me la woava wu nu anye yesu mitsɔ yosef mitsɔ abraham mitsɔ isak mitsɔ yakob mitsɔ david mitsɔ nenem ƒe xɔ siawo neneme siwo nye mawu ƒe amemawo ne miakpɔ be ɖe mi makpɔ yesu kristo si woɖe ɖe go fia le wo katã mewo mahã bena woaƒo nuwo katã nu ƒu le ta ɖeka te kristo yesu azɔ miagayi ŋgɔvie azɔ azɔ kpukpui nu ɖekelia eya ame si me míexɔ domenyinyi la hã le domenyinyi ele be ame aɖe nagblẽ nane da ɖi na wò be nanyi eƒe dome ele teƒea domenyinyi domenyinyi ke le mía si domenyinyi ke le asinye ɖeke mele asinye o gake mawu gblẽ domenyinyi ɖi nam le esime wòŋlɔ nye ŋkɔ ɖe alevi la ƒe agbegbale me hafi woɖo kika me gɔme anyi o miagblɔ be azɔ lalavie nɔvi ŋutsu yesu wɔ nu ma esime wòku ɖe ta o gbeɖe mewɔe kura o yesu va ƒle domenyinyi ma nam mixlẽ esi kplɔe ɖo nye kpu fli si kplɔe ɖo zi ɖeka
in whom we also have obtained a pair
eya ame si me hã míexɔ gota gome míexɔ domenyinyi esi woɖo mi ɖi le ame si wɔ nuwo katã le eƒe lɔlɔnu ƒe aɖaŋudede nu la ƒe tameɖoɖo ɖi la nu mawu hafi woaɖo kika me gɔme anyi abe ale si míekpɔe le nusɔsrɔ̃ la me ene la mi ame siawo ale si míekpɔe bena mawu nye ame si li le eɖokui si ale si le eyama me la lɔlɔ li le eyama me la mawu nyenye li naneke meli si asubɔ eyama o le eyama me fofo nyenye li eli be eli le eɖokui si le eyama me la ɖela nyenye li naneke mebu o le eyama me la Do you like in Lee? Emma, yeah, Emma, Penny, no, and a come on, no, a few more.
So it's all
and let a young Toto Queen, a young Toffer, Adam, the day, then Yawada go, Bena, Watemua, Toa, Madacassia, Christo, Yasuji, Apo, Yaw, Catan, Lufu, Ake, oh, Lucien Kumako, Thomas, the Paul, Mawaya, and yet Amlimanu, oh.
Has predestinated us unto this inheritance.
Mi kora edomini na domenyinyi nenye domenyila bavana nanela ne maula ngeji botula pom blabana William Branham mayo hokoko afiodoki kama goma anyi bena de gopanya nyela domenyinyila asinge
akgoma boko
domenyinyi Ago ma udo yesu na be wa wo do menyi ni man nu ba fa na ela bena na na kemeli ti ma te wa wo be be ma nyi pe do me o ela putu e po musa na na kemeli ti ma te wa wo o kele azando pe de demela ma udo le e yan to pe azang be nyi la chi yesu alavila si wo udo ki ke me pe gomo do do anyi me ke e po fu ko di bena Matemu agede nye domenyinyi la me. Be manye nuka. Domenyinyi kae. Dinyenye. Be manye maufedi. Ke adonu si atemu apobifu anyi miyade kukuge. Gagede miyengabena amesu onye maufi o la. Onye mause wa. Amene nyenga nene makpo. Amene nyenga be yesu kula nene ma.
The Bible,
Biblia, Yesu Blabana, Emia Peselam Toma Glo, Omaha, Bena, Yenya Mauo, Yenya Obena Mauo,
Wunye,
Mauo, the most of Yama Bena Wunya Mauo, Elabena Wunye, Oko Jibutu, the Yama Jibulachi, and Ned, you do the Lucianuchi.
And he lost his Godship.
Ke Ebu Afa Mawunya. Ebu apa vinyenye, ebu apa jidufe, eye satana kwele esi.
But brother, we're waiting for the manifestation.
Kake na vingutu, nye le maupe ziofe de defiala lalamu, amesi wa atuaba eye waka kwele tefe ake. Nye le azagba upe de demelala lalamu, esi me piramide la nato tame. Esi me mauvi de blibo wa de de gofian. Esi me maupe ngusen na de zon de go.
Alleluia.
Eye wa fwa ngusen de siade esi le satana sila le si. E amega. E ato unye. Eye enye logo. Si dogo to maume. Nye tefe. Si nye maupe vi. Eme be. Owo ame unye mauswe ma. Hey, yeah, blabber. No way, I'm a job, my open yellow labe. Yagrody laula. No way, you're open, mau. I'm a job, my open yellow bala. Hey, mau, blood and nema. Hey, I'm jobs. But now, when you're mau,
he told Moses, I made you a god.
Yes.
And made Aaron.
Hey, Blona, Mosabena. Mawa, mau. Hey, Mawaron, won't you grudgy lie? Amen. Matengwa wonu abe konyila kutuene ya kenye menyiu. Oh, ne wongkwo na tengwa vu. Be na kpone ne munu wola.
All right, he made man a god.
Esokbe, ewa amegbeta wonye mawu. Mawu de fejidu fiaji. Eye fejidu fela to funu yi funu. To goji yi goji.
Ekpo
chidudu deji. Eye esima yesu fa. Kenya mawu deka simunu goma lola edo peji esime ya pola eglobe sidori je anyi amen eye na atila eglobe amere kema duso jiwo o baba male eglobe na mi bena ni ameti onye mawu sewola ne mi gona to sia bena ho eye mi kedi le mi peji mawu ka bom yo kwa tebe muti mi biela ba mala ya tewa ho nu simi eglola
Right back to Genesis to the
river. He tried most of God to me. You go and get to a boat. Look at you. I don't think I'm a pleasure to me. I'm a little bit dumb. Look at you. And I'm a movie over the day.
When true son.
That's my movie about the show. The show you're full of fun. Hey, what came up when I open ya? My question is, you don't need to have a little bit of a deal. Hey, I'm a guy. Brona to siabana, ne bamana nema, nabim su, me tipe, ale, nu ale na bame, menye Yesu Kristo jikosela, me tue na wole, apato Yesu Kristo pen kome, amen. Eya inge de desia. Oh, nabim su, nyanu kuo le papiam le afima, tiareke me gajanam ko o, ma do tiro de wo, le apato la pen kome, ava afima. Oh, le la lam, yengam, yo jom ya kata le ma ouvi opere de pia la lam, ma ou dwe agi le gome jeji ame. Enna jidu kwede ame kejo, enna ensia Yesu Kristo, eye Yesu kwe na le even kome, kwe kakade jiti ame na, mi pia nusia nu le popola ven kome, eye ma we na mi.
Oh, brother, Palmer.
Oh, no bing su palma. Nye le ma ufi opere de pia o la lam, chitre nopo la, zame la, abe alesi me gble ene la, efe so chow fe akbale, enye yosho fe akbale, ble alesi yosho atatu kola de wo nope. Aso na ome jibe yi wano anyikpo o, ke ene de wo da, Ephraim de afisya le manase fe anyikban chi le gama, eye amesya atrova ano chile ngom, ano jiku chom de, Aleke wotengu le anyi noge. Ne Amerika globe menye baptiste to, menye metodiste to, menye pentecoste to, menye dekanyenye to, menye evenyenye to, menye alekple ale. Aleke nye ten le woge. Michiro dui. Ma ou le jidimbe ya daye pe game la de drofe. Jingu tu okle vinyon wona ma ou. Ma ou ne naman no akbe akpo te fojiro. E ya nye nye gbedudura. Etu afe ale bebebe. Ma tengu afe unko le nye asinu makuli. E u wonenema. Elle a pima tututu, eye no chronyem be mako. Elle e yi la la lam, esime wano se som le modo dochi. Katia te kuno adenye kemwe mulo a pima, o jine nema to da dafe dome. Klosalo klesi kamele asinye o. O, nye le ma u vio pwede de fia la lam. Alleluia. Esime ma u na de, edo kwe a fia wanya. Esime, wato te dolelo, wato te kansa, wato te dofo. Ibube kansa nye na nea. Bla globe ei li pona esime ambo wanno bu pom le wo pemu sila me ei akanga wo adu pemu sila kuku afi wa baku kansanya adu be me ko le nu sibona lan kuma ya kemi do kuji wo tesse na nu chingo male ke kama chi be waka ka sia me sio ho ma upo ntrenu lan ti o ei a tanya le bibli tia be mi agede emme Eye, wadro mi de chitre no pe, le ma ufo charu pe la me, afi ne fuwa me siya wona bacho. Oh, ale kwe kwe wunui. Do yi ope asak be, e yi yi pe dedeme. Dome nyi nyi la, ame si me miya wonga, miye kwa, dome nyi nyi le, e si me wadro mi di.
How was our inheritance given to us? Through what?
Ale kwe wato miya pe, dome nyi nyi la nam ye. Tonu kame. Dodo di. Dodo di enye nyanya di. Aleke maunya be ya temwa kade shiwo be. Na nye maunya glola. Epe nyanya di. Menye amesi le jitim alo amesi le jitim lae o. Alo amesi. Ke mau si kuwa nubla nui lae. Ele tefe. Dodo di. Enye anu sile mao. Enye anu sile mao afi efa anyibaji goha. Enye anu sile mao afi anyiba na vano. Anyibe wona vano echi. Ema enye yama. Ema enye mau sepe mano sitola, sepe mano sitola, nyenye sepe mao, nye atengu asusu nu asedo, ekanyona mungto, tonu masi jode chinye laji, eme nyau, ne eme bu afima unti, esime mechitre de afima, enna jijoye yi swe mao, kebube, eto adeka eme galio, eto siva yi me liyo, dolele me liyo, eto sibona me liyo, jijokpoko vitukui me li, eye jijokpoko bliboli o, nwa kata anye jijokpoko son, Miato, oh, esme me chitre de afima ke globe, luka enye tia, sema globe, esi enye lolo deblibo, eye nusia nusine lopo, le nusia nusine lopo pokola, le afi ikli wo azon, eye, nasomi adu afweto yesu nkume, ne eva, abe wosmo smo dofe, aboyonu wo ene, me konyonu nyako mao le afima wo kata, no atu wom nam, eno gridombe, no vinye usu kwa silo loa, me kwa mtu mao kle da koyo, sile kome na wo, wo no du sim, no atu wom nam, no boblombe, nye no vinye usu lon loa, eye me susube, usia gomede, e globe, wonye wo ame wo, me globe, nye ame wo, ranam wo matengwa sobonene ma o, wonye ame million wo, e globe, Wanya wachi metrola wo, Hallelujah. Kunye wochi metrolawo. Wa wenye amesiwo ebena ele amesia sile atela kpoma. Enye ngonu nya kpo kaka kesi so kunye makpokpo o. Ebena ekwo fwe wu bia sheke esimene kuleba maubo. Mewo ya be ele li dombe no vinye ngutulo lo. Ebena maga kunya ga kpo o. Eto ema magogo ele peso kenye nye peke kleme. Ele titrede afisya maga no. Sino no fafe o. Maga hinya esya o. Maga mula anya dolo o. Ela bena deji maga te emu o. Eto si bona meli o. Eto si vayi meli o. Alona neke o. Nye le mavo mavo me fifia. Kakele nkeke janye de la. Ma upe filal afa. Eye watro bon wode nye sile deke fana wola nu. O no bintu. Me probé de wala ben polo na kulo e pa ka tsola abia e amaga me probé me de do fwe tututu abia ale si paulo blob e sia ni ne ni me tra so gbo po o ni mo ko ka me ade keji ko se alon bu bu ade ke po o me no abia ale si mele ene e ye wo ka ta le li don kwe bere ka be ni nya na na ma ni la la kre ka ka de ji ebe na titre de en kuma e ye me be mi ka ta mi atro ya ni banji be mi no agbete gbete gbe Oh, Miato. Yivivilaji, mekulabe, kapeto, mpama ume doyo jiste na kukoko. Ma yiji ano omse, ya ke mele tijire lupo mauta, eyata kpede mwenye, ame gede ole asima na msima, na mano akbe, kapeto, magadoa ame milion bubude asima, ne na de asile mwenye be, mano akbeku. Nyemezole mena madede siye o, jifose siye o, jisime tue, mwusu o nye o, wakada wazwa mde kane wadu asima, Aye ne namli po fliwo nuvayi. Oh, ma demu akwa nonu mao. Onya kwangto. Si makpokpo. Si keke gomme. Da si ojiji keke doa u opo e chime. Ope koyo koyo ojiji doa po gomme. Ole afofufu. Makpongto o opo dale koyo de kome. Da si o bia. Da si ole yi bo kle amadede vovovua u. Eye wano le yem de opo a bome. Ma demu ase opo a mamu kaka. Ma se opo le lenko. Ma u enye nye bondrola. Eye akbele ko kwe siyale vovu. Matengwa se wonko nene matre tututu Aba ale si melenye asika nye mo Mesenko ene Ono lenye mde ope abome Nyonu fesu sren la me meli Aba ale si wole atisya o Nime sole eme ale si bebe ele kokwe Mekakene nye Maunye glola si pomevine nye Nunola alonu kakena Tengu anye ula Mutsure ke meli Si anabe nyonu nali De abome Esi master amepe Seselame o nya tepe tututu onye ga keno bintu ne eto maye to apitia do asimala mala nene male asima o o miato o ele ale bebebe o ele matengu abama o no katanye lolo siade nye no bintu bava eye de siade nye no bintu bava Mumele afima o, la mile la ha o, mwa family o, nane kemeli o, nane kema tengo agere afima o, enye blibo de de sonko, eya tamele fiflimdo, eya tamele etamre no pedo, mme blobe, o apeto, eya tamele kamia me asido, kele akopa jembe mate, kamia dodo me, kele bakblom na ni, nadi ngutuple, nadi ngonu be, nu de kakweli ya tengo agere afima, eya enye lolo de blibo o la, Menge chimiedi ni korena brana fe akbajo alona metodi se gama alona baptiste gama la tai o e makata sogbe elebe ya dine ya ke o konye elebe mia menge chimie do de ye duele popo me ta o e chimie nya popo vo do gu alo rotoda le pele ko se ta o e ma o kata sogbe elebe na wo sogbe ya ke na va tere e kilo no de bibo so e mana no afimala Akimanye tepesi lolo tepebole. Eye, eya kwenye nusia nabe, nye yafima. Eya deka kwenye nusia tengwa nafima. Eya deka kwenye nudeka sinile afima. O miato, jikoko ye, mawu, ati wado kukia megome anyi. Azo minamia de abla, minamia wuta de kasyanu, aleke ke ha. Nele bobwe la, nemniti ewo si okbana me. Amesi me mia wonga amie kwa dome nyingi. Nyenye nuka pe dome akbe mavo eti odro midi eleke e amesema le nwa mesema
did you call on god
nyawe yo mawa oh mawu ye yomi Ami adewo grana ba oh de koma ji mau ga ji mau maji na na mau ami areka maji mau pa o ke mau ye le amajim yesu blabe ami areka ma tenwa ba bonye ne menye pofonye give ba o ikuya ami ba topo jo chama wonye ba wasile mau ngu ke azo mi le kwa kolombe e mala e yenye nu sidi afunam ale keke ha e ma de kwa na mi amesia wo iga no 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 ma de kama ki me mi so na le lam ba o Mi trois ans, si me blanc et si abe, allez à photoc blanc et si, ni meilleur de qu'une fois allez à haut, ni meilleur de haut, y'a qu'un miaoué yombe, y'a qu'un grandila, allons y'a grandila, y'a ma croix, j'y s'en anima, y'a qu'un ma gojo, à ma million ou pas million ou pas million ou, ma foi nous comme un clan comme un, et y est, tout un monde goupou, y'a à ma million, et wo, allô yove, allô à ouan. Ne wa blete ma pong te da kaje si plenu kunwo de apeo te fe ewowo e yewo do motor ka ga ma da fo o ke ele te fe e blanu nam dongo yo ma to bo ma ba ba tu tu bo o ma te mo akplo ama si jama yi ko joma de si ta ele te fe e ma problem ma nyanya kwa di lawo ka ke mi do tom dale apeto klo asi e ya lo de blibo na wo be na gere te fe ma Ela bena eya de de kule atima meka ga homa na nie maus mos mo fe de de go tiana ni go be o do ni na ni e wo alonka e e wo wala o ma bu e ma o de de kema gbe ma gbe o enya lolo de blibo e ya tanu tanu si wo mne lela de asile nu si anu mu de agaba sere estima na yokle ma u pe lolo agbagol alagbagbebe na tengu alo amesi o le afu De komenye abale si meblom jitsiala wo wo menye ne wo wo makata nya amanu bebe ama ya do blona be azo kujima nam na ma kujima nawo ende wonane nam ba nge ha ma wonane nawo ama menye amanu bebe o amanu bebe nge na jimele fi o blama mina o fa ale keke na ne eda kito nya nam alo ma tio ne o toma nam fo ke blo be nge jimele fi ye ma alo ma jia be wa kujima nam la ma kwi nawo Nikuya, nene ma wole, wanane. Nyema kwa dawa wawo jise, oh. Mekwa isebe dawa wawo nye lolo. Dawa wawo nye, dawa wawo nye dede siya bena ama nubebe kwa ama baba. Nyema wawo tepena swange la bena mekwa isebe akbe mne nyema weta, oh. Mekwa tepene la bena meluwe. Nyema le nyanyo la gloma la bena mekwa isebe maba yijotame nyema gloe uta, oh. Mele nyanyo gblom la bena melo eyama. You think Wonye amegbeto si o ta Kristo kudo Paulo globe menye de komedi be ma Jerusalem o ke bo me yina be waklam be atingu me yina be maku me yina de atima be maku la apoto pota nana wonye lolo si amimi wodro si awo wona nema lete fo tututu nema de ke fanya nyela de gata la nenye nena mela anye ne tsenya nyema no dola tebla be fama o Yemen no famen ne magbegbe o bede amaga elabena anye ne maso de wo chirado le millions wo nam lame America pedo FBI pedo lauden plega ko bale visi jongro dollar ka million akpe ala pa toro ke magblobe ni gbugbe yi manye de gata o manye gae o yemen nya nyola blom de gata o manye de ematai o lolo tai Lucima Jibema Walanye, Nemedro, Bobom, let your Mago Dole Afima, she had the one family, Miki, I saw my Tokiaji, at the one get up for a famous bed, so Officiachi, at the one year for a plateau, my bed, Officiachi, Yamania, a Kayin Yagawa Lau, Yakana Echo, Ayama Badu Afima Lama Jibema Pomi, Lemia Pesora Yapa Kalam, Yano to Sim and Love, but don't bear, nothing young to Lanoa, nothing young to a young and Lucy. Le amati ma mi khodoma nyinyile esi wodomi di le betama do do lanu eya amati wan wo katala bololonu fe adam de de lanu ni doto yele nu ugale mi ti fiade wo me ni doto nwe aso ati mi awonu benem ye no anyin na ebang ti koko fe kap kapo ni amati o pomona Kristo bala amati me ye o gam yele.
Watch this now.
Nyilan kure siangu asong fefie, midom ya fa kota uo, nyanyila fa ya kota uo, nikem ya fa towo, mido to nye, mele kukui, eton liachi.
In whom you also trusted,
ameti mera, esi memye khosela, esi memye se, khoseto lusi, wose nale, ma ufe, le esme miese nyate pela fenya. Nuka nye nyate fen. Ma upe nyalaye esogbea. Yorana se tavi adre, kutuvi adre. Mem yame si ole ngongla ongla omdadi. Yesu blabe. Wawo koko e koko. Le nyate fe lame. Wo nyalaye nye nyate fe. Esme miese nyate fe. Dinge miyakwe koko fe nyanywe la. A kind head at the popo, you were the timber, your gloves, your own. What do I do? If you're looking at me, come and you let a fair. Now you walk up for home. What do I do now at Bamabo? I don't know your bag, Bamabo, my vola, let me a quarter the four. What warm me, Coque, you're me clever for Coque, la, near Zufio. I don't mau let the timber, your damn next and offer. Oh. Alebe, ni atengu awotona epe fiadufela le epe ngutikokui. Eya enye nyanyela, esimekba, ni esitengyala, ni troye biyapwe jiome. Eya wanyo mille, Yesu Kristo fe nkome, kena nufo ope keke. Kede miyapwe nufo katanda, esime wajyo, apeto Yesu Kristo fe nko, kena ngbedodo nyidbala. Ngbedodo la nye, buwa menola de sikade esile, uwo mwola chila to. Ne ejole wo apwe mefyesha. Nyenu bon walade tiele ko plombe mayide brana fa katome mauna monu popo sia o fiensia nu de kako e ma o plan de do ni bala tome nu ka nyen be do ni bala bobo ko ko lai nu e ma yo so plan de do ni bala tome enye Jordan so go tiki Moses sinye Kristo fe kore ngula plo jia o keke dron be do ni bala go ke Moses mete ngu plo jia o gere be do ni bala ji o Yesu aye plo dukola ye kema anyibala na wo Yesu kepela keplo keke dro popo koko bo maudo popo koko da eye eye da kamya de treno pe nu le do do me amesyame eyo emekle epe aman bo bo fe anyino no ye ponu ti blam malea amesyame le Kristo Yesu me ale ti maudo nu ti adi kena nyanyue si afe ameyoyo. Paulo le galatia to tagbaku pri enyi globe ne maudola de ba de gbanane nyanye bubu adela ne zubusu nyatefela nyanyela azo mi do tonwe si memia klan yiji awu kupi lanu.
The gospel of your salvation in whom also listen closely after
nyapa kokofe nyanye esi memia oha mi do to nye. Esi me mye kosela, wotre mye nuple, bokbo kokwe, sinbe odo. Len keke mamla wome bibla globe, azomi len kude emu, Lente ke mamla o mala amaga to so fel ani noke o do meto de kala kho ma u fon trelu e ye fel ya la kho la la pe chesi ele ke fia amane ni nya ne ma enyo ne ma u fon trelu la nya nu trelu si ne ma u fon trelu la nya gbo gbo kula e ke ma ne gbo gbo kula me li o la ni la la pe chesi
and the Bible said that the two
spirits hey bi black blob gbo gbo fe o di won no wa le gbo gbo be afu amete sia la ne ele bobo e le o agau ela bana wo tia wo na agbe mafo nikuya kamia pa yimela tututu abale simienyela de tugue wa wo dogobe wa da pe apeto wo katang ko wo katang wo le kokwe wo do meto de sia de nko aton wo aloglodo na wo pe akadi wo chi atola amilo pa kadio me ke kpoda ngbeto sro lafa eye aton si wo pa kadio me amilela yede sro de dudu sala me eye amema mle o tie godo afia bi papa ple koni papa ple adukli dudu le mi no ngjo e ba bena mi nya mi nu ti ti di afotola lafa o iko nuka amila doli le bibla me Bokoque, Azona Miao, Ebella, Minodin, Kakadrag, Betisiao, Togrona Banan, Kakadrag, and Maupon Tremula, Midangola, there go, Nemia Dopeji, Yibla Globana, Maupon Tremula, Bokoque, Milan Kuda Esiamu, Akai, Milan Kuda Kupu, Toliamu Azon, Esimia Kosela, Tremianu, Plenu. Hallelujah.
After you have died,
and you have died, and you have died, and you have died, and you have died, and you have died, and you have died, and you have died, and you have died, ye gale ko abale sinyele fitiai ne ye ko mie ko ye gale mtina bubu me ye ko mie doli afawo e chaya tifu amaga ye gatele nukuti kamda angu o atia wo nyinyo ele tepe e ya tade ko mide nukukui la tade akabene wa nyinyo la nyikba me e ye nyamuyi e ye me ele tepe ya ele pena ne anyikba njikba do tia gbala bubu li le mia lalam idon kunyi toji e si menonuma metoma Nevi jeswe mede vino pe domela, ke la we swe siyawo le vafam, le kotim, le eki yem. Kake kasiya vino la nye, di vijila, eye vijila do, anyiba jikola, nukba tola, bakwa me mutila ade libe, wako kojokba mutila la. Dewa dokita, ate mwane, nenema, alo nane siyafu vi, eye, mwany, 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 ke enuma ke la ayide, nwa fe nonu, ano efe ta swe la vam, and no nu ne wa bono tito no kama ume. Ni biade, kasia wagele no ankola, akwade epe kloswe woji, le miti biade ome be, uka wage wole, atro yi ekbo, akude no amangu, eye, wano epe ta swe man, vam, aye akbo, enema, eye, wakbon epe no ti, hallelujah. Amaga.
When this natural body comes into
her, she may call your baby till I'm out here, Dagula, but my mother will be left till I'm out here. Angila. Hallelujah. The Kalala Lam Legama.
We just move from one into another.
The Comia Journal, the Kamado adro bubume. Nedralina Tapasimia Nona. Mukusiala, Bobomatosia, Nubelblessia, Tom, Maclamacle. This whole I'm going to go to the house. ewu Goliath ni kweda e deme beto ma ugbo alegbese e lefu ma unya gola me mila koko e si akakaka e yele e si wano e chi e di atakba akbere e ngu tefela e titre de e ngu me emenye no nome tete ala kwe ma tutu tuwe de no nome tete ala tutu tuwe e chorale e gbo amene nye no afisi e si me mecho inye mozo zogbanto e de gofa David ugo Goliath Esi mama Joe, ama gedeo, de wonye, me ade wonye ama koko, le esi aji me kale tutoke ake, idon ku nusi, ipo nusi ba me, le afi ikosira kbe siva ida, ele zodem te, inare dofo bubu. David fe, bito ko takwe fe evelia, epe si wo smo dola fe dofo evelia, ema le tepe tututu, esi ke wozu, fiade Israel nu, Azomi dege sibes wo smo dola, azo, le zodem gede dofo koko wu, ebona ka koko wu, And then make when you're not David.
I noticed this.
My cause you're dead, you see. Unless you're born, David. Oh, that's my mouth for David. Would the go ye have seen my head with the teller? Dead, you see. A year would you see? I'm a better wolf, listen to. As long as you do it, my mouth talk of a bond that the country who quit your cheek. A year, there, look at. There were left David. Eye ma kwese azon ya pokasia o azon mi doto no yo mi amesi ole ya pokasia sem ne mi lo de jikri mola tchekem ikuya me lo mi baba doko mi le ko kemeji ale keke ha ikuya ela bana ne enye ma upe amala baba doko wa ale keke ha ga keme di be mak bronya sia ati enu si taila le le si sol kwa bana ne le david si simele yesio la de de ko tai Emegbede ukacho ikoko iti biage ma dokoba ti blagbobe e biage ama menye debi ife agbade telekura o ye enye amagtwa gwa da bomobi eye wo yida afi ma ke sol ukamti e do sol pa ba wo ni eye mebu enku koda be akoko nu la jiji de keke pe afota eye wo globe mi de nu sia da le nye Me meno no hi ene doctor da te bale PH alo LL alo nane ko minyai azo e globa nyi menya nane kapto numangu o ela bana nyi medu po o ina mato esi aku esi mu menya esi mu so wone e amaga eto e fo akafula e ye wa David dodo metu ye la bana nyon bio gameo gameo le gachim sol atengu wa wa pe o kake David wu akpe e wo wo
then he got jealous
That's right. Let's go. 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 Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kaka de ko de asi oyi meke nu glo nya de ke o atenwa we ya baba e ide akuma ke la ba u pe blada le sa de me e trogbo blo bana ko ati e kuya e amaga atenwa we kaka de ko de asi le anpo atenwa ga e pe po fe akawo re e ye wa jiro do ga de ko me ye nto ne e ti ne ma ga kala mo we o de ko de asi le sol ngu oyi ji de mona mawu na wo avala Eh, amaga. Eh, ata etu oyi ti eye ditopo. Epepe lawunu la. Tete wodro eji gbogbo ma dro sol machi. Mate wu. Ko ndodo de keto ma ugbo o. Le eyi ya de megbe la. Eh, afoto la fe gbogbo jole eji. Eye Samuel titila. Eya ameti wo gbe la. Ameti nye ma ugbo gbe ba ba na wo. Ameti ye gbo na wo gbo ha. Api ye woji ba ye wa wo nu abe kikyama ene. Ale keta gamela le titimbe ya wo nu abe kikyama ene. Look out to Pentecostia, Yeah, you're a no viade, nyatefe, eglen, eye minyanwo, Deko abosan wo mi miezu. Ene ma wo le komete jamai.
Eye kare ji
toela e to mi yon wo wo epe njitia. Deko wo na nwa ko bene la bena enya nu siwa tenwa wo. Atenwa blenya nu kabazi a pere kacho wo nsu. Enya be tia de funami. E kenya te pe wonye. Ene ma pete pe numa wo wo le edem bome. Atenwa wo. Azo nonu atonya te pe ejia ni kore. Yakawa bli. Enya Adam ye wo ble wo. And my be black blow. Woman blee, oh, Kabong, no, my old blee. Eata, I think one blee. Yakena, Kralawa, I see, and no, no, Mounia, Kralawa drum, I saw what I drove before Nunanama, the people of Bufo, Eska, Thomas, at back of Badro, Gadadifia, Yaglobe, Engo, Elet Afe, Esso, Bacani, oh, what Tangua, the Papan and the Maka, Abe, Emane.
A complete work.
The next year, Nyagrale kore me, tama no do won kle persevenia fe kete kedo ofe, nyagrale fofo nya mi no do won le kete kedo ofe ta, ye do agba na fu o. Eye mi dro na eda da na de afi le agba fu te do ofe, afi ti mi ade o gago vio mele. Eye mi ado de de ji afi, eye de de goma afi. Eye do de chi afi si. Gake afi wa te wa tre humanula, ndo kola afa to afi ma. Eye wa bubu atu asipo abubu kamepo eya abufu e wakata wakba kutukutu afi wadu afima abufu e nide wodokwe nibubawe nuodokwa lala bufofu la
the Holy Ghost is the inspector
bakbakoko la enye nuodokwa lala abubu ovye eye edekbe kre kre de koma upe nye de chere jisya nimoko yesu kwe nye koku ima jisya o Bufwe, a degbekrekre, mikuya. Namoko mau medoyo yo alonu mau sebujisa o. Eka degbekrekre kukoko. Mideo dogui. Demye kwa sebe, Yesu Kristo nye eyamake enso. Lekwa deme, a degbekrekre. Nituwa fwe dekeke, mikuya. Mesok behade o. Amaga, novim tune do jibewa globe. Amen. Deo koko kokuya. Amen. Dewa wunu sianu nwa. Amen. Eme benu kanu dokwala la wo. O pote nuo nye tege tege. Si yo fu klenya nye. O ma ufe nye de siare nyo. U de siare de blibo. Me ko nye de siare jise. Amen. 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 Deo kosebe ma ufe tole dawama. Amen. Deo kosebe yesu enye yamake. To ekbe ide ma. Amen. Then you go to bed, but go going in Nuba Fan, a balance you will Nyako Kokoa. Amen. There was a bed, but go to the Kamas, Jadapol, Jila, Jadamia. Amen. There was a bed, I want to the Kamas, Walla, Wajila, Demiagia. Amen. Oh, oh, a take a son, Nikuya, and a take a son, yes, Sopena, but what to. Eme benu dokola atu botula nuka wawo ada nutrenu de echi eme be eso ye afima eto na nemu sweyawo tie akobeo ado asira ado nu swemawo eye watre anu mega hafui o ne esiaola humala efe chefe enye boston huma tengu hafui o gama nono nya wengebe wafonu trenu la api wado boston eye amyane tisi musele la kwe ate mwa vunu trenu la eye adeka ko ele chefe enye kete kedo wafwe de kre de to nutrenu wenge enye wafwe kakade chibe woto akbana vusia nye eye vula le klalu What do we get? We want to be a O. To na Pennsylvania O. Ele be wat trenu O. Eye estime wat trenu. Kene we dog banaki to talk le nyanyela. We yofu kule mau penyonyo. Nunyi si okata le mau medidi de eji. Takle epe chisi le nugo. We le klalo na dowo. Zile emebe. O droye trenope. Ne ya wonu sianu si gbogboko kwe blob nebe ne wo oto kuma ire agbeme o ko enwu to gama fanu katame wole zo zomle ka kalime alesi yu ka kalila fanela wole ngo yimla ele klalo ekema ma watu watu ada de manu de emebe eye watu kula alia atong gbogboko kwe gbogboko kwe la trenu haleluya bado afika bado chefeke Come gale de ke atoku ile ke 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 ko jire ati jabe wa fue afu ake apo adabe ukia nsogbele ema maha o nu akata sogbe ye asile enpoko do dopola lenku de nvo
how long are you see
basere ka ye wotrenu basere wo ko kon ke kelati ema nge ke ke afi ti wotrenu o sedo enyo ne akude e kama no bi usubrana uke ajole umebe ebe Esia agano asiwa, esia ano asiwa tegbe tegbe, afika agbe, jia egometona, sofo samle kubo. Afima tutu tuwe na kwa boboli suwe adele, ema enye boboli la, inye gbogboko kwefo nukrenu, ema be ezu boboli la, pe boboli, abe ale sime gbule nyito ade bayi. Gakene ekula, na iti ano boboli ma umetova tada esi na do si boboli me, ato le si boboli bo, Ado tosisi le ade bo, ato tisisi bo, ado tigui ade bo, to tigui bo, ado to ade bo, to tok bo, ado tosisi ade bo, to le tosisi bo, ado atiapu bo, mikuya. Le maupe lon lome, Amadeka makone nge
iko
afie
Saul
kishia mebede la kufuila matengu abado ma ugbora deo
kake
mebu o mebu kura o kakare jitwe nge nya glodi lao kake de ko wotra to ma ume susi taela nge ma
nobio
maglobem mebu o alela mi doto de ko wotogole ma ukolo lo nume alela lukbanto sinanyala me Melelo lo kada ji o
azo
ndo hi melebe magbolo na ma o aso be to melele ji ji mna bu presi le ji joma fiensia alela ninye e nugba to sinyanyala o nya to e magbela ayide de urim
de tumi bo
nya lu si urim fletu ninye enye
akota
pe sinye e fos la
si
ke aron dona eye elene na mada mawu nye nusunu mawuda
tegua nyamu
le nukunu mawochi eye nenga glonyi la glonyadi eye amri makakali maome sile yurim tumim la chi ola e dalakwa ne drokula de li epetwe eye mesi to miyamiyamiya de yurim tumim maji ola nye metole me ale kekbebe wunye se o Enye alakpa, eletebe.
Eye enye
metole mena doktor da se di baline ni tutu tuele asio o. Le aletibekbe wo, dodo o gala le o. Ne ele nyangblom di alo, le ma unyangblom. Ne me sode nyasyan wola, e tafuno vinyong tu. Ele, esyanye ma ufe yurin, tumim.
Ne
miye glope, oma dromi di, afidoki yame koma anyi. Mas to mia mia o
ela
bena bibla globe enyi ne globe ela be ya kuno ro le ko ko bi ko 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 mala e tia mas to o ela bena mia re kema le bibla me si won ro por na ma o ne gbe le apeto yesu pe n koma ko e tia mas to o e kama na ne gbe la fia de e ata yuri plet mi mado na so ti tia o e ye metem kudro na o e jo bo ale do be metem kudro na o e ata
ni ne so wa
o ye de at the top ball. Eye at the top of the yala, Molly Yola over who cigar, Silla Akima, singer at the Siagan, Egg Blobet, and I think we are young Molinama,
and over the
Kessol Blobet, Yawamasia, and Sia Yong Molly, Egg Blobet, Macpotao, Edua Wabas Moviene,
Egg Blobet,
Yong Molina, and I your Amasoko de Namto, Amasio, Yichia Fella Dome, Azomidoto, Esiara,
plus
Samuel Yagodilla, Bobina.
Eye
wo yingoli yoyo la chi chine.
Eye
esi wo yuela. Ede anyi chomo anyi glome. Mekpo ma wo topona. Mikuya. Enye sula subola ma wo. Wo ame eve alo eton.
Sigbe
koko vi. Bobo kokoi. Alo nane nene ma tokbe ene. Minyay. Eglobe. Eglobe. Mekpo ma wo. Le do dom bona.
So describe him. How does he look?
Ebe. Do epe no no me. Ale ke epe no no me le do. Ale kepe no no meledo eklobe eletrale eye wo so uflaya dade abota metro via de tetiha o eklobe yanye Samuel
uleba
o chama ya fi uleba lenkunya ma fi e mi lenkure anwo si Samuel va sol kumela eklobe nuka mtine yo
esi
ekpobe ezufutona mau
watch not only lenkure mu
menye de ko kwatonye Samuel o Kwato lenya gwodi bobo lade ati globa alakpai ami adene globa alakpai enye nya tepe ekpoto nya gwodi la elabena eklobe
ekpolo
nya di globa na
abala
adichio eto sibona eye ukwe jo nya chani la bakuje eto sibona
eye
eto sama wale o yila abagbonye siale tepe ekpoto nya gwodi la Azom ya globe, oh, gake, ema nye nisi ate toa de wo, esokbe, ma globe nami isi ke menye ate toa, oh, yesu klo petro, yakobo kwe, Johannes,
eye
wo jide, ntito tro to chik, beneska,
eye,
o chikre de to la tame, eye, yesu, ma uno dupen nami ye ntopsia, abe ale simele, esi ate mpo, metwe le zan, siva ime, kele dupen nam jiwo, eye, esi wo yila, wo de kopo, kekpo, mo sekle, elia, wo chikre de hafima, Uno nufom, no jedom,
plaga
yiswe omen no ya pom o.
Alo
alili polisse obum,
men
no ya pom to afima o.
Gake
amawali le nufom, mose la,
wo
dide yo to adesi,
mouche si
mele o lamme anofe alafa enyi, eye edi ya choye atwe, le tachedamme, anofe alafa aton. ke afimala wa kle bewoli de kotole agbe abe ale siko wono agbeta ene wo titere afimala nu kongkle eyama afiwa vayi kalvaria hallelujah wo tremia nu va seremia pe kokonke kelaji made abla eye megbe mia wu enu elabena eyiya jo eye mia dogbera de dono wota de minti bubu atome kokuwi enelia mia kre mina mia kre wi etolia ha milei abe gomododo anye ne ameti jie mie kado esime mie senye tefe fe nya singe ya pe koko fe nya nyila azo mi don kuji koko kaele osi ameti ya wonye fose tou kriso tou wawo azo mi po de mie te jesi kone to tou wa elebe wano ekbulom na wawo esia yi esime me vami adomela America ho adeye, America ho adeye, America ho Salomo, America ho ngaglodi, America ho. Nikuya, metengu tana na kawo o. Ela bana jin no wo mede etia ema alo kamengu. Amesia ola, nena munu ma wo kana wo si, gake en no wo si le dodonu. Metia na ne ke korento to ko ale to bi o. Matengu yo. Amala ma le dodonu be wa fia ni o. Azo, metengu fia nu ba va toa amesia o. Amesi nye mia pe koko. Amesi me mia ora esi me. Ye ko stela. O tremia nu. Leng bedodo fe boko kopo ela le amesinye awobanu o migana mato siang o ya pe do manyinyi pe awobanu kena yeng toto opo dede kena epe nguti koko epe kafu nukanya gbogbo koko e azo de kumakro sushe watoka bakaba nemi atengu atu enam nene mako afika mi esero nyito zame no bi ngutu mike esime wokata wokpo jijo o nusianu no nguti bafame esinge lolo teblibu. Azo esia yi si miyato afisya avala miyagere suya de mme. Toye esia yi ene nye de afo de kala. Nye tede nguwa uu atibide de ka. Ne didi do anyigbala miyakpo vovoli opo vovoli pe vovoli fe vovoli la. Azo ema sinu enye gokokoko esi le mme u. Eye enye lolo. Yake o. Nene fe siko ano wuwom. O. De ama oma lwa san koko. Ama koko a u. Ale kek bebe ma jibe ma troji mme. Be aga soufe vi ato vi. Bebe nyi vi ake. Oh. Ma tengu anna nusia nude eta. Dide ka wange na ma. Ma tengu anye pe vi ato vi. Evo a kupye sya. Ya kare jime le engu o. Muka ene. Oko pe vi ato kye sya de. Ale ke la wana nye be. Nye dada anno akbe. Le game si me yado afeme. Aloma no akbe wa. Ale ke na wo anye be. Yele afeme doge. Ale ke na nye be yele akbe noge eto sikbona. Nenye be kope ye be. Le la mesebli bome. Ya tengu akpo ku le afokume. Aku grene. Nusia nwa tengu achore chi o fa. Kare jime le engu o. Mikuya. Nane ke mele afi si ngu kakare jile o. Ya ke esi ale chroum. Muka wenye. Enye numa le tifo afima si webe. Wole chroum. Azon. Nazon agede afi esi ame. Eke ma eko akbe mavo. Azon aleke. Ubana me. Enye awobanu. Muka enye gasinye awobanu na nuade. Ne mebagba wobe ma plevu. Meglobe. Nenye enye vula. Ebe. Musiala novi ntu brana. Wole ejram dola akwe eton. Nenye anye fume kaka watu dadi. Enyo, ne eko dola alafa aton la matwe anawo. Esokbe dola alafa aton la anye si. Ma mahe mamle ave na wo. Le eyi adem mekbe kasya matengu iku. Gulane nobou. Men na wo dola alafa aton. Ema enye awobanu la. Esokbe ya. Ado, menen nobou. Eye enye awobanu. Eye enye fume kaka. Eski me wo tre mi anu kle ngbedodo fe gbogbo la. Siye ngbedodo fe gbogbo. Eski me wo tre mi anu. Eski enye nuka. Nuka enye ngbedodo fe gbogbo. Gbogbo koko eski ngbe wo do. Eski enye mi afe domenye nyi fe awo banu vasere. Iye nguto fe dede. Nuka wo nye. Enye fe me kakala. Ke na vi ngutu. Oh, mau ya glolau. Ne esia nya feme kakala. Ekema, uka wabanye ne unikata miyabadu afima. Uka wabanye. Ne esia nye, ne esia, ne sivivi nya nufifia. Eye emye kwa chichofu. Mekwa ama wo kwa pebla sheke. Woli ya yichikekeke. Mekwa mau ya glolau chitiare. Chitre kpole sademe. Dogoba, Globana, Aliatogui, Dogobona Yaglopiaci, Meglobe, Amititimala Manga Glogia, Globe, and you walk up for Poto, Amelibotiade, and do Manga Glolo for two Galobo, Meglobe, look out Yoman Amaunia Glola, Soheo, the method, the car Glomaunia Omaha, Togo Huisia. Ale watengu agbloma unyamaha eglobe enyo eglobe nofio eglobe egbela maroto no binutu ogloma unyanke kekata eglobe burenu si yesu wole anyigbaji languti mafonu tonu si wo wole tifun eglobe madenye nu ekle latye sia to chop da dre ku da bo adriam ebe lekeke gbare gbete afi wa ba doki kama goma anyi ebe esime wo globe nkegle tidio kata chiha Eye ma uvi o glik ple jito. Eje gomen ene ma. Eglobe. Ninyan esya. Ema enye eye si menene. Ninyichi lekeke afima. Eglobe. Ninyan. Eye wode asi nusi jole jifula keke veme. Eji di nwa ba anye vosi mula anye levava evelia me. Le ema ilopula. Bobo kokwe che eji. Ego de wole bawa kulame titila ve. Ego fobla sheke lofu. Deko wole alia togbi. Eka goba. Eye dagbaka suyade letane minyay. Ali atogbi e doye afima ke de afima unya kokloma e bana upi hallelujah muti kokwe e de asiko titi me chikla anya ali atogbi e bana o te pemele nya chi sokbo le afitia namba ma kloma unya o e ye wo fo didi de anyi ba ali atogbi se sie ale si watengwi ke ema nye awobanu la kwa Oh, look at Bokoko, La Wana. Oh, the first young Yomuto, Yama Clutch, Fuller Rola, where could we battle? Then Yakanuya, a sober, his brother, Amen, a sober, who could battle Nasta and Felia, Neso, Idoto, near Messuanga, me, a year walk for Agben Yawaha, a Messuanga, the car, near Amakuko, level that Tao. Pela nuvo homem. Minha ou ou boa agbe. Boa agbe gomede. Até agbe eme. Mi kui na kem. Kake ekwa agbe mi. Kakple awa baka la de deko. Nuka wa vanyen nenye. Ne vava o bache. Kasi kotola na mi. Oh. Mawa ya ode. Me paulo. Esi wo kwe yire jipo tolia la. Ebana. Nkuma kwe kwa o. Toma si kwa o. Eye mekere eme. Magere ame fechi makwa o nusima uchirado dadi na ame siolone. Nuka emalavanye niya fonuto chichoma ya glosi yofu flengu tiko kwe mwa. Niya ame siolone ame kukuo sale nufome kwe kutata omala azo ekwa kwe nikata kwa kwe vovoli opo vovoli pe vovoli la. Nuka wavanye nemye madro vovoli opo vovoli la kwa le vovoli la me. Bobolila, I'm a bet of Gula, Togula, may you let us still a man, the Sicilia may you that chop me. Hey, Nukawabanga, and you bado kaka, Shade, le, Hohola, me, Ble, Utila, ye, twe, Yagatros, the Kakiken, Ake, a lord to be, Niagal Kuga, Po, Ayanya, and Kuapuan, Yipanchi, Asusube, Matemua, to well, Kuadawa, and Notchba, Yake, Minya. Esiamaga siam la fima o. Gaket bedekala yesu ava, eye, mau dola opa mutila sia, teopani sia, simamele akbelela, magato non upevito me ava ke o, magato, bododo pejotro me ava ake o. Gakela vena wachi eya ale, bododo pejotro goto, wa formre chitre, esiamanome, eye eya afonu bedeka, eye amakusho la Christo malawa chitre, eye mutila ma, simamele. Bola, la fonde titre le nti kokwe nti la main eye mazon afonu eye mano agbe asidabidi hallelujah mano agbe le agbe no yima fo so gbona la main le kristo yesu mi apeto la main yema no bi wutu ema enge nyanyula esi anu ti nye ha bawule ale si wole la klomsia makle si apo si kwe kema ni adobera de dole la uta ala se yem shoto Esianya awobanu ala seyen toto opwe zede. Kena epe mouti koko epe kafkafu. Esianya mtinye ha. Esime mese fose silem ya si. Mesebe mi khonu siya wo chise. Mesebe mi khonu. Rogi chise vafa. Akbe ma vokle deze poko. Mple bubwa wo chise. Le apeto yesu mela. Ple mi afelon lon si mye tol lwa. Ame koko ya wo. Kata mouti nye la. nye ma jujo akpe da da le miyanti o. Esi me madu an kumi achi le nye kuku de dewo me. Mena miya feto Yesu Kristo fe mau. Si nye muti kwa kwe fufola. Nana nunya kle si nye de defi apa gbogbo la mi. Apa si de je la me. Mena wa yiji ano edo ki dem si ya miye si ya yi. Mena miya ki so amanuwa ve me yi amanuwa ve me. To wusa me yi wusa me. So muti kwa kwe me yi muti kwa kwe me. Menye miya jemek be o. Te bongu. So muti kwa kwe me yi muti kwa kwe me. Ya yiji ano so dem. Ma yiji ano pe dom da de miyata. Ni apre ti manku nko jina ko ni nya le bibla me be o klobe nye nye nko agbato ke nye nye o da ke le afie la paulo klobe na me le be tok de da pene mi apre ti manku o jina to se nu kome nye ma gblo mu o le na kpo nu ple wo nku da ke na se e kome ple wo chi nye ne ne ma Wokata da nami amesi o khona sena le fe nguse bobo la fe towo lanu ni amesi o ko fe nguse bobo la sela mele gbe dom da be mauna troye fe nguse bobo la de miachi ni kuya esi o wole kristo me esi mo fe de chitre to to amakufo dome eye o tro do yeng to fe nguse me le kunto me
above principalities,
powers, might, and dominions, and even names. Oh, I'm a desire of Funko at Tonko Beruka.
The whole heaven's name.
You go Catala where you are by Yesu. I'm a Catala where you are by Yesu. Lucianula where you are by Yesu. Elabana, a Yangan Codet, Kahosi, Le Mausi. Where you are by Yehoah, Yehoah Jire, Apotola Anna Vosasa, Yehoah Rafa, Apotos Yuado, Yehoah, Apotola Aplaga, Manasseh Claire, Yehoah, Yehoah, Vuvu, where you are about Gujele TV, where you are about Fufu, where you are about Vi, where you are about Bokoki, where you are about Alpha, where you are about Omega, where you are about Gobaje, where you are about Wubu, where you are about Allah, oh, where you are about Wuyo, Bubunko, the Sia de Fumadine. Kakang ko de kakwile esi emamtie matio no nu pomle esi ma wo globe e ya wuti mi kayi da sianu du ko kata nyanyiro wo le nkola me menyela nko wo ma o le pofola di kle gbogboko kuya
ve
ko me
father's not a name
Fofo manyanko o, vi manyanko o, bakoko kwe manyanko o, enye bubu nko na nko ade, enye nko si menyenye eton, le, sinye mauto, eka enye vanko, mauto lala glopena, na yo vanko nebe, elabena, eye elade eva tukola tonu vome, esi adaye wokata wongiro amane nema le viblame, Enema e Augustine okoko engro English motifia lai ano abe fe ala fa de kakle blato fe ala fa embe ene le Christ ofo kumagbe le Yesu Christ ofo kumme esogbe te idula nyenye musawo mutete apoto nyenye bena iko tiango ti wo yona la menyele keke sia menede ko o ke bomule esigbona ha me
and has put all things under his feet
Eye woto nuo katande fe afote. Eye woto eya kedro nuo katande ta kena hame. Sienye fe ngutila. Azona nye ngutila kwa ngutede nuo katajila. Ekema nusi nye ngutila ngela enye nusi menye. Ele tepea. Eye enye nusi menye. Eye enye nye nambe menye. Ele tepea. Enyo, eke ma nusi kata maunye la, etre kode yesu me, la bena, eya enye maunye nye fe, akoso solakata, le nusi la me, ele tepea.
that Jesus was, he poured into the church.
See,
which is his body, I heard a certain
Mohammed Tolachi, vous m'a gagné à fils ou à l'eau.
Aleke Mohammed Tona Glombe enye alakpa. Ebena esime obuto William Branham no Durban South Africa. Nukunu de nukunu ji si o ngunya kekemele o. Ma umenguse esime Mohammed to akbena na ucho mu anyi seka. Eye ucho upe akbena Yesu Christo. Nyatepe wonya nuto engu. Enempe gomedu anyi jila ma o nya nuto engu. Nigak bolonya de kenam o. Kere kala me ade ba yesu bo klobena rabbi. Enya parisi to unye. Ebena. Nyenya bena nutela na yesu ma upo. Nyenya nenema. Nyenya nenema. Ela bena. Ame ade kema tengwa wamu so wamunele. Ne ma ume likli o. Ema me konami. Nyenya nenema. Yake de kumya tengwa vwema o mikuya. Ela bena. Nemye wela. Engo, wademida le miyape kame ame, mikuya, miyabu miyape kubu. Eye ale yesu blobe, ede asipo blome, nebena elebe wakubu e gaji. Kude de kakwi Muhammad Toma Utila, esime wono chitrede akima la, epe koto laema, koto de moma chengu ade alakpa ude, eye anye ma chitrede akima, epe ata de kakpo nene ma gbebe, ade asibi dewye nesinu towu evelia. Utotede gakpo fokpa maji. Mabrana bana, mabana, edwa English bea. Oh, amaga, matengwa do English be o. Gomadela globe, medwa English be o. Tukeke kaye elenenema, begomadela la biese. Tukeke meochim. De matengu ava atala kurawa. Oh, amaga, echo Yesu Kristo jisia. Ebe Muhammad tomenye, maglobe. Nalo kwa Yesu Kristo, nenye be edakbele nguwa. Ma kwa Yesu Kristo abe nye de la ene, ne edakbele ngunye. Ne ewa ema ha, nye, ata ma ha, doba abe velia ene la, de nalo, akho, eya ma, malo, enyo mau, nuka wakena la, esi enye nu evelia, esi me wodoba biya wakata ufo. Ma vye ngutu mak, tese lambe ya enye ma, umetote miti rekabe ema kwa nusi bloge wala, mede mkukpo akima, ekwa ngutu vila le yijimu, Nos zom sigbe de wole glingu zom ene enema meglobe ni Muhammad tone ni alobe yahwe kakwi Muhammad to ade esi ni kueda ni kwe titre de afima meglobe ni docteur o ne mieji be mialenkure enu eya eni le titre de afima o na nya afisine totedo le mai ni kuya na nya afisine totedo Amiareke o, ele afima. Meglobe, doctor fiskava yizinye, eye wole wo sogbona. Talom, talom. Meglobe, eje sigbe ekpo, de asibi de wi efe, alo wi ene sinu ene, sigbe alia togbi ene, ende. Meglobe, dake Yesu Kristo ma upo epila atengwa yodwe. Nemi Muhammad to miyako eje tse. Akwe abe miyape de latoke enema ha. Ame ibo upo asio de akpena no oko yichine nema, enyo afoto. Gami ainge si. Meglobe fofo tifo vito. Ne edro nyangu kpola. Do engu nam fisiya. Esiya khena wongu tiko kwe. Esiya nye tou. Melekbe domra be. Na dagbele de kakwi siyangu. De komo dogbe da. De etane nema. Meglobe. De wafokpa. Epo mdunga mkukotwe. Gogome de la. Meglobe. De wafokpa. Etu kalale engu. Elabena mkpo. Ngute gala koko. Nuka ele chochoke. Ede numada. Esi mwodi da. Esomba gonye afimala. Ata efe okata le nye esi wakple efe okata le sosoma be yeye u ene meklobe etibe yaso ayi akwa ete aske afipa famene nama le yeyim le bokbom menyanu siwa wa o eno sosom nama eklobe na o ala ala meklobe yesu yesu o o o o o yesu yesu alia yesu yesu nama meklobe de babia de olia Babiade wa, Julie Stacklef, amenani ya jesi, nabini tu Stacklef, va hamea meafisia, kifi la kujo yi Germania. Ebena, la la viegbo, nabini tu Branham, la la viegbo, be wakrofuto de la ve, kabangto, be matengu akpo efofutua, meglobe kpere dokyung. Zonva afisia, totere afisia kpere wo afokpa, et totere nema, wo de foto de kakui la le afima, heye efe ata efe okata wo le nye kecho, ale siko atengui. Epe afokpa kukwe la, ple epe klole fokpa la le afima abe aleke, abe aleke. Meklobe ni Muhammad tone niye azbo, benu le Muhammad bo, be enye nyagwadila, eye miyako Yesu jiste, be enye maupe vi, eye miyako eya ma abe miyapede la toke ene. asi akpe ewo yi ya me. Hallelujah. Ome ji be wo ji agbagba be wa si rodu de eji elabena mi enye memle la koko o oyo mi mi kuya nena make ko maule so demi ele titre no pe nam e pe gamela ele wo m gede wu le akoto so me wonu si anu si mi ate wa wo alo asu bo ha e ka nye mawu se si ako abe ale si wo nye tegbe ene e ya ta konye so o ina ma gbono na nam ni sisi la so nye be vi lon lo o si wo le anyi ba si achi le afisia e ye ame mamle si wo le nyako kanyi ba o ti si wo ano fu godo kle te fe de si ade si nye le la nyi ga bo o nu si anu so gbe fu mawu ati wa do kike ame gome anyi la nya nu si anu si abacho nu si anu le do wo mde nu tututu ye lon e ya ma ni le chi defo ke mi don kuji ne gbogbo si ato agbe si ame yila na mi ame ti ti o alo na mi de ka ti o le mi da daula ne mi ko mi abi ti ti o la bi di nyonu bi ma si ku esi me mefo ni keke enyi na o la alo ato o la aba zu de to bi je to gbe ade esi me mi apo yi Kabi titi ma si kaken kem bebre afi wa tengu akpo afi ti yimu ole koran ne mi va ko ela nyangama eya anyakpo anye de kakpi je de ke ade si ano de kakpi me a ho abe pebla fe ene le pe so ganye nye pe ke kleme eye ano ne ne ma tegbe na tengu ale fa ati na tengu ana si na kla asi kone ga ke ma tengu anye sonye o Anye, no binye ngutu. Oh, miyato. Eya, enye nusiga usonye. Ebu be yeloye. Vava, eloye. Gake, ema nye tileo. La lavatere agapa unasu atio. La lavatere esima umelolo na leo. Eye, nakponu si wonye. Esi ale afila leko abe aduko si le tujotumene. Mengyuna nanekeo, nanekemele mehu. Nude kape, si mekwonu mibe miya uofisiala. Enye esi miyato konye u. Eme gajye la mava, emi adito banyo vema tota, evelia mamle u yade ya. Afetola, ele nambe, majujo vie dongona, shataoka. Kazonye matengwa, adengwepa, nusia u letakwepe u maome u. Nusobo akwa li singe ma, nusobo akwa chuenye jikwa sabububu, mikuya. Esi anye khamela dedeku. Nikuya. Imatengu, jenale asinye vema de kwepanu de siya de sime kila, esi ayenye nye akbato mikuya. Ke, miya umele ek blomna. Azo mkosebe ame ma okpo dede. E, ame ga, mkwese vava. Ya ke, oh, ale ke bebe wo nyo ube, ame nazo. Ne enya apisi yimu ole. Ale ke bebe, me wanya, dede kube, na nyanu si womne le. Minya, to ube na nomu mum saga saga. Ano nuklim, ano yiyim. Nina miya chitre de kekeli la me. Azo, le kekeli me. Anya mosiji, edo tado, emanye nye tefe. Afetona no anyi klimi. Eye ene miya domento de siya de le khosya me fisya. Si me kwa epe chitre no pe gade wola. Ate ngwa nye be, si me nye na ne keo. Ke bongu afeno sno to ko. Enyo, miya globe no bimu tubranam. Yemo wana ne kele nye akbe me o. Yemo nye ma unye glola o. Enyo de o hi ma u daude afisya be na nye pume ya de pe vio gela. Le visio do to kuma mamela. Kuma bubu pe vio acho. Sike ava nye ma unye glola de. Si akelu fo million de cave na Cristo. Ele na o bena no afisia. Ele afisia reta do jino areta. Enya nene ma. Enyo aglobe enu tikata me wakola enye ate kojile. Anyi kosya ome. Eye eme gayina. Le fieme. Eme nya ale si manye vinye o o. Mokpo de viso ema o si o. Medo afokpa o. Mebobono anyi efa avi. Eke vusu edele asinge. Eye enye klema omye isolime. Eme gahanu o. No vingutu. Woyijina no. Elomko. Edo tamia dede nguo. Mino abe ale si miele lako, mizote yingoko, mikuya. Atengwa nye be, meglama unya kwa u. Yake, na tengwa nye ameade si awela fe togwi togwi. Demye nye be ma u bwina, mina mya kwa azon, eke nye fengko. Lewi, be eke ewolia esi me wono Abraham fe alimea. Le esi me, Melchizedek dogwia. Amene nye nye ane nema.
And let's see, Abraham, They got Isaac,
Jacob, they got Abraham, ji Isaac, Isaac, ji Jacob, Levi, Jacob, ji Levi, father, fofua, grandfather,
when he was in the loins, in the seed of his
great-grandfather, the Bible said him for his tithe in Melchizedek. Bible said him for his tithe in Melchizedek. Mia tou. Novin tu. Oh, mele. English to su are troji mele. Afima gbere kasie le English bloji. E globe jichomuto. Jichomuto. Be manya benya tefeye. Eye nkeke ji anya de la. Emenya gbeka gbe anya nkeke ma o. Gakenenye nte ga manyela. Yeme globe mno afisia o.
Don't kuji.
Neno susume na mida. Nyafukale la ha ne wonene make. Medale nte ga ma o. Alo de o komu yi ele gbogbo ma o. Yemenya o. Gake enye nuba va be alesiko. Maleno binye ngutu nevil alea ene. Enye nuba faku. Ke matengu akpo ama o. Opo nuna o. Eye. Sronye gbato no chitrede afima. Medo uli blobe. Sronye ngutu o. Blobe. No binye ngutu lonloa. Nyo nubi dinye kwa kwenye zona. Ano po wenye sila le chitrede afima. Se oge. Epe ame ado wa no nyide afisia. Ali sile wui. Tito yutika. Detubi. Toto nyuya. Detubi ade. Ye mende. Sron kabale akbe ma o. Eye. Wotitik bato. Ekule kule leme Alice Lewis me ikupe mabe ma da kwe ya kwe nge ma magboba afe basabe eku me afima ame arekama no kwa ma o mebe ngono adele afisia wono epen ko nge emeke eye ede de ka ku kristo tonuade eye ya hanye de tugu kristo tonuade nge kwe de tugu ma mie yina afisia fi de pa de tade fo ma vi kwe nu sia nu ke de bio ko mie nge ko pa wi nyi kwe pa wi asheke de pa de sia de kristo tonuade Nyemenyana na ke kude enwube nye Kristo to akwa ku o. Eye nye ya amenye jima kose to. Ya kenye kule imye no yiyim. Mezon gede me. Ke swa ngutu nye Kristo to. Ho kubogaji. Ngutu jovyade. Ke nyemenya o. Menyabe nyonu aku. Mekwele nye jojok bale me. Eye me yide afima. Eye okbole nam. Me yide kotu okbole afima. Eklobe. Akono eme kele miyakboa. Eklobe. Pili. Ye male kwa me afima. Me gede me la afima. Eye me chitre den uti lan kukula fe akhaji. Me susube Alice. Me no kume gako me. Me no modo blokoji. Nye kli o mien zonde tu le mo uchi eye. Nye choto sisi la. Sama si moja kade toji vun no ame osi. Nye no eme. Te doto o no. Sangu kan fum. Ano yibo yibo yim le mo uchi. Apo no va vane nye lo. Ale bebe me da akbe na ma ude wo akbe tae. Jujo no vinye nyon u lon loa. Jujo le ma ufe nguti pa fame. Ken yi soma le nche gamela. Ye kemu no tuji vak bonye. Ezi blobe. No vinye ngutu ya ira. Eto efe abo ukpla konam. Oh. No vinye ngutu. No vinye ngu. Nusia trom. Nye magate ngu anye amedekama o. Enye nuba fa. Ale kbekbe. Deko enye nuba fa ko. Abe ale si mele miyakpom ene. Ele va fa nene ma. Eya ta. Kofuwa de kemeli o. Ate mwa enye be maku afi. Zala nuna yi. Medibe ma kevinye ngutu viswe. Sile mekbe afima. Joseph. Medibe ma kwele nga glotiki. Esime mate mwa ato bibla siya. Ne mevado te piyade si. Makpo Joseph. Le nga glotiki. Wanoma u nyakblom. Abe de ka kuyade. Si yo funkle bokoko kwenye. Si ji. Ma ou fe bok bok fe amisi si le. E ye me kwe sebe. E ya malanyen ya glodi la. Besige me. Esime me kwe. Pe ade dongo. Ati o chi la. Mi donku ejibe me no. Ek bolom na mi be. Ele babake. Mi donku mkos me yone. Le bo samle kwi lakbo. Afima tututu. Esime me nyanu si bolom me le o. Me no devyo mouti kom. Me bolom be. Joseph. Enye nga glonji la. Eye nyi to ade, si me skitre de kwa chi la. Eva gbonye globe na. Papa, asi yo le ye susi abe to ou ene ya. Eye me globe. Enyo en vinye. Pukang si. E globe. Meno anye de nye kete ji, no sara tom. Eyo me tonyon vi la e. Be, wakoto suku. Ebo bo no keke apima. Eme la si de gele enyo. Wa yi modo doji o. Eno nyi aleke. Eye wo globe. Me kwa yame ke. Ebe na. Esi me kwa yame la. Ati ade le. Abe to ou ene. Ple awu alotinu yele nye tame. Eye woglobe. Ejo yi yame. Ebe na. Ema enye ye supe asisi no yame akima. Me trokpon no. Eno a trokpon. Nye yide afo no wutikbo. Afide siade si wole la. Ebo bo no anyide afisha. Nye bia nye gampie. Yi gagbo. Le kosya goma ale si komi atengwi. Mute gaye. ne ma te nwa kpo eyi Joseph swela na no chitre ma kpo mo be ma no agbe akpo ko so de te fe ne Yesu hede magbe ke ma kwa ma gafo ke yi o to de nye koma afi pero ma do ma da ti be ma do lu fo milion e fe alo e to ado ro de Kristo ne ma te nwi ku enye nye nya ma so to pli pa be ma te ko fanya nya na anyi gba pa to kwire shade e amaga e ata pere nwunye ma wu ma we e ata ne ma te nwa kpo eyi ma na fala no vingu to mic ma te nwa kpo eyi si me mama meda ne na mama yona ne nyechi ipuya enye yele tikim mele pe da wo kpo mu ole fufu eye mele e kpo mbe enu le yiyim e yro ken wi na rebeka meda pe gene de rebeka ta e bo sangu fiala gro na mu nyicho sama e be na nya to ne ele mede asine ne mala no vingu to brana e gro be ese sebe wa gro nu si wa ge wala ipuya ele jin to le sangu fofo me medibe eya eya medibe sara nanno organji mebeki nanno piano ji medibe yosef nanno nyagloti ji ne matenwa kwa etia wa fame eya enye kle mama mia no fofo mu azogede eme manno to tomre nya atizo ti okwila chi le sade me azoto muachi bona eya matenwa kwa kwa ma yafima akpo finye ntuvi wa no titrede afima ple bopoko kwefe amisisi wano gbopa dem nyanyela nti be macho agbale ko kwesi agbro be dinge yenye si so we wo no anyi pli ga wo po mo we le nyala ngo wo no anyi pli tututu lonwa me ga na gbede yemetole me na me ti atitre ngo o amake atitre o mawu anno chi o wala de gbopa nya de ti ya de tututu abe ale si ngule de eme afima ye papala po le tola godo madibe Madua sida alle epo alonu srongela eye mia to Jordan. Bana yema yila mau namano agliame len tefo wawo. Demona makam nenyanya fesiwa ke alo neni begbe. Nusi mawo alo nusi anuma alo kame o. Nabemanya tefo wala klenga tefo tona mau bagbe fengala. Bana nente kamado eye madrogo kame chila. Matengwa ponule ego to aglobe. Yema o onye vevye novi nyangu tu vevye novi nyangon vevye deka kuma unya glola eyi akle lambe wasi na noko chichi deka kuma unya glola o kle nwokan yiga no anyi nofe o yiga bobo no anyi ko na nekema wama o mitobo yi afima miya delubo yi wonane minongo yi yichi minno azolichi yiga tote o deka kuma unya glola sile afima Mauna yira oji edonku eyi simako abefema enela china osusu nena ma ke dohi meganye de viwi menofo blabfe kle nanelofu esime medo jogweji pema de afima medonku jibe medona kotu blade kle atalegeyi eye me chitre de afima ke do jogweji pema anofo blade tofo de ke sibayi nipo pesiano asinyeda de kapiko menye de ko me chitre de afima te do jogweji pema nyema wa kwa mwele nya de kapengu o mele amede asi ale tututu to ma do jogweji pema le gama la nyeda te jila le gama esi me ngolode jibla pepe pa pale tochi eye me vubu ke tue de jogweji pema me ke egale afima fichi aha eye ne ba me jirobe wa ngolode ma ufe nyama fofe aka ochi le chifo na ma wonu te pepe se de nungu minami ademi ya peta o to senke na gbedo dora Les asiapen uvu la, asiapen uvu, tadekasia, usimeje apio. Ehiya na mibe miakpo efeya, eye alesi ewe yiji keta kamiade empe nofe, magive na miyade yi ema ulon. Elebe ma kokbode me suede ason afima va yide, chato waka le gama, ayi takepe kambu buome. Emebe ma to eme ayi afima le oklorama, to afima yi klama fol, emebe to klama fol, adidide California. Alia ye yakima ni magbo ba sere da sami ma wi atonlia gaka mi kora ina ma bia mi nyade ne ele bena ne na chone mi achi alo de chinye afie ila na dola ne de matutola ayanyi kwa machi alo ne mi o mi atutola ayanyi kwa machi afi e ma ina dola de mi saka kare jin kole mi ma fie sia bena Ya bakbe le tefema ne ele ne mala ko wo asire chi na globe mse kakare jin kole nye chime mauna yira woji mauna yira mi ne amia de le afi si asi mese kakare ji manko bena yo aba no afi ma wola eye woti be wa blo bena don kuchi nye no bien utu brana bena makpo kakare ji mala shiko asi de ji ye ha me ji be ma no afi ma ma una yira wo afono ma una yira wo ni afu po ti po bito mi ga fu po si afe na uko asi de si ade aba ale si menya be edechi wokata to amerikaji lubo be fiade sino anyide megbe akishia de ko wo beli bie be de yiwa tegu atoto ado anyigbala chi atiti lolo ba fa le wo pe chi mele ele nyon bi ma fe chi me bena ya bado anyigba ma chi nenye be ya kule sasia me de esia na ge lubo beli ma yima wu fe be to to nyigba ma chi a ofo sile jipo ale si me chi tede afisia le nyagblo tisia chi tete bepa tete fisia tete gli tete kuku opo nyade wo nula na magabia wo zireka ake akoto na mabia de no vinge nyonu sile megbe afima nu mau so te vachi mele fiensia mau maloloma mau pe kokokokema muti ba fama si fuba mose se o katanta bena wako wo gbogbo eye wa trenu pe kokokokema seren keke machi meti ba makwe afoto ne mi chitola nenge ngolo popo ba ma chitola ne nu si e so fiam nge nu ba fala eye ne ma chitodo afima meti ba nge pe pli mi akpele afima eye makwe wa butu ato asi akpela kona ma globe no vinha muito bem vi de magazame e aí na neblona bem a coxir de chi esse menino uma unha bobo no le efe sofá balanu me conhe a chi chi e na ne chore dinhele é ma me be nhenhe si mas o soque a gote petebe mau na wabá é mena a me bevima a me siao si o copo a chi de chi beu o tre e o nuncle bobo coque mau fue bobolo wochi eye o bobo kokwe otre wo nu kle mau melolo na wo pe chi o mai ale ke gbagba miele ape dam na wo de wota ne mi ko che si fofo bana ire go do kike mala ya po kasia ole yike wo do microphone gede wo de nya gloti si angu nu si tia ba wo le nya po ka wo e si le to drum le magba afima bela ayi de anyi ba bobo wochi ape kike amado ya kike amagodo du kobla vekle bla tonde wo le esege mele gbe dum da de amede tia de sike se nya pokasia sike si mo mpona ake ma vo mama le wolata sike ma ko ko fe ngongro o nabe wa pa wo pe chime ble wu na wa pa me tru afeto eye nabe nyala ne nya maga kpo wo le agbe tia me gbe de wo la ne me tutola do anyi ba ma chi nabe wa fudu akla sikona eye ma plastic kona wo eye wa wo la mi a do libe no bi ngutu be ji na mi ano wo aglo be ma se wo nya foka ku de efeso ngu ale sike ma u do mi di na agbe ma bo eye nya foka ma ji ma ko ma u fe gbele eye wo trenu nye ble gbogbo ko ku de ma u fe se lu fe me na wa pa me chiru fufu dagbela me se o kata le do le mu ke le fupem la ngu o mu ti ko ku na do ki o la bana mi to e ja kata de asina wo le ngu te te kata me le di wo yesu fo nkome amen de ami ade la fisia le to le mu ke ti be wa da sire ye wo chi ne wa do gbera de ye wo ta ma ha le mi lo ako asio de chia.
All right, would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us.
Esogbe demia lo azon bleu azon ava vasamle kula gbole afi ada ki tredi se eski menovi utu nevye na vak plefe o eski a wabe gbetudora ade dole la uta deko wabe azon va ado afisike na nya afisike ne tote do tututu ma unya nusia nukure eski a un.
When I hear that song, remember,
nemele hamasimla, midon kuchi, nemigale agbe asimajola, mijihasianam, kweseko, midon kuchi be, nyemaku o, amele atoke nongele miyangufu o, ala notodom esia, nyematenku o, Yesu namu agbema fo ele foye gede chitre len kekem le dochi ma komi eye ne mi jola ma konu de kama chiste na mi ma khosebe ya ka komi anwo ake lenyen kume nyonu be fia de nge chitre de afisha kle da sifu enye kristo toa si yo fun kle fe popo si le ya malala mbe ne fa ele chitre de afisha ko le tojibula la lambe ne fa amen. Oh, nothing on you.